Njibamba guli nkwaka botu kumvwa popo. Eyo nchibotu. Eh, yonse ku mulimbwe egambide. Ndakakoma na jindi, nibaga ndambira, atwende munganda ya mwami. Ndashoma Davida wagamba gambo, abo jindi jimwe, atwende munganda ya mwami. Sezibu sena bulibonse buwotu waguba, mulizina, winda munganda ya mwami. Lino sunumasigu, tujisibenzu bamwe oguno, baligo oguno, ikuzogulale, ujoje, ambweni banoe ya, kuyagu musanga, kwa mana yususuro, sunumasigu, elio mpaotio. Bamwe babo uzwagulale kumusanza ndashoma mulaona alimwi ayomanda getu jisi alijugide kulindinywe ilio mpao bwatatu masigu tiozumanana akwiya ilio mpao mwami nawayana munsondo mutobera arwo ilio mpao chatakwa ulataliga wajisambomu abobo nyonse nomujisizi zika nzitwe ya kupumona tulangiraji ndi jipati jibotu ilogo jatakwa Kogu ya yonse nkotuba aji Nivo terezi ya igapati Utali imaga mumapati Eni Kulabelega Zindi zimwi Noji siku tandilagu Ndaye ya inga Tuwabika barizu Siri magumi Mulimbobo Jabu tetete Perega nji Mwaga wa inda Ndiye ya uti Kukaji si batandilagu Siulu siri Jiroba Kitu jimwi mbuli jejo Wagari busena Kweka atitu Ele uli busena Ibunji Wawimi Elyo siuno ezio Jobago nzia kundandamiga. Ibusiga anze onse. Elio mpao tulangila kumbele. Ulijejo. Elio kondo wakubona. Ibunji. Jobago esusunu. Bago taosi. Igubago. Togonji iwe ya izina. Iagwe awa. Isunari. Mwesu yums. Amujizi yums. Sandi nye mukedi. Konya awa. Abana banini. Buli gondetwe. Kuba. Abalo. Isunari. Bamwe bambi. Mwesu pet. Mwesu Dalton, alimi o, banji logo uyo, mwesu Bila, alimi ndabona mwesu Collins, zindi uyo zishonto ya inda. Eyo o, tibanga chiumu, iguba itabonse, tulikomene kubandi nye, munganda ya mwami sunumasigu. Oyu mwesu na vii mulemu, miandisi ukede, unzeri yangu oguno, ugomba andime, ujindi notu yisi aju. Kari, ya wongwa, ugubona amujizi neri, oguno sunumasigu. Bana banini. Hei jingu, alimu nguisa kwa baibere, iganji, ulirogo. Hei mwesu wachu. Ndabuyo. Gali, kuku ya ndaura. Ndagubona, kokede gusule ogolino. Njisi wa baibere, iganji, ibanga, jantenda, anini, anini, nyomulisi, ibanga kwendera, ama nenege. Mbotu jita.
But we just feel that...
Hele tulinguwabu yoguti ambweni, amba gani... Ei alimu ajindi ei, ngajaba jibotu, iguwa anga kuleta imbungano, ulijejo, keyeye, gu, ii, kumbu isya kumanini, mugusena. Obo, mbotu bede, muli Kristo Jesu. Elio zindi zimwi ndi ya kuti iguwa mbauga, chintu iguwa tulogo, ere ndashoma, zindi zimwi. Mwesu Bila, utigu isya, ula indirila au, ube, Ijapati umbungani. Lino, ugamba ugaganji kujata sisibi. Umuleta gwensi ya kupegwa mulandu kuinda gujwi. Ere uisya, kubika muntu mugu sena obo mbabede. Iru tatugonji kuba alushomu igabotu usigila tuasiba mugu sena motuwede.
If the United States of
Lino,
this fair land,
United States,
sent me over to Russia as an ambassador
Russia,
of this nation, Russia,
then if they Russia, Pawa igutina banituma yamulao Russia yonse nguzu is United States, States Zoi jisi sirigu nze yangu
My word is just the same as
Juli yangu liliko ziyene nchobeni Muli ya United States Igutina Ndazibwa muri mwiminizi. Elio mpao kutinaleza wakatu tumaguwa bayi minizi ibagwe. Nguzu zionse ezo siri kujulu. Gonse ogoleza mwabede. Gonse vangelo ibagwe. Nguzu ziagwe zionse ziwi gunze ya maju esu kutina tulisali dwega botu. Ibatuma batumigwe kubantu.
God has to honor the word.
leza wele degu zude zyajwi mkambu wakale mbaja kusinisha ikuti ufumba jintu chomanga anyika eyo njoja anga ujulu ufumba jintu chomanguru la anyika eyo njoja angununa ujulu eyo ndamupa zijuzio ya kubwami oh zishomezo zipati zilibobo ndiaga pambungano eyo ndiri inde ibusu babumi mwenji bwanu ndaera mwaliko jifumo jino kungwa mburi mwe sola mwenzila yangu ibombede nguba uba ikupandura jirengano ejo chega bona jaguchuru inga se sola pe kudona ika jintu jiri yonse ejo bamwi tobaga ndambira ikutilesa wakabambi inga ndajishoma nukuba kuti sega jibona murugwaro inga pejianda ikushoma ijwi ya mwesu oyo inga ndakala kuyo antome abaibe perine kubabobo peji jishoma ikuti ambweni mwesu taka jimfisha buyo mwenzira imwe ikutindiza wakajimfwa butere de anini yone kubabobo inga ndashoma kuti walo walo ikuba mwesu wangu ele kutina kuli jintu jiyonsi jipya moyo wangu alimindila njila kuti itaka zwi mumiaga yangu ibola ya kuti segalubi eju jaka jitiga msondo mwa inda jifumo mburi mwigi jaka jita jintu jimwe kuli ndime eju ya jincha bumi wangu jaku manini se owi se jisigu yo wako mwe iwa rufu lufu taru jisigu yo fupe edo ta taru jiti kuli nduwe ikutina wa mwisha buyo rino ndiza ikuti ngawele laguba aluzibo iwa mwisha kambo takukwe nzira ya kujipandura
words because it doesn't lay in the English dictionary.
Tawanzi kujana mabara. Kambo taji jamwi mu dictionary. Yajikuwa. Na kunyina dictionary irim.
No yesterday.
Kambo jiri mu butamani. Tagweji. Tagwejunza. Yonse nchalino. Alimita wekuti. Ili wekabo tulogo. Kabela wola uswa alino. Se kuiteka botu kapati. Alimi ola limbi. Dingwaka botu alubo. Chindi jalino yonse. Mabona. Tajimani. Olo rumuno ibuyo. Rwabolemu. Jintu yimwe. Eri utawonzi kubajibi. Takugabi munyono. Takugabi marwazi. Takugabi jintu. Yo sola kusiga. Inkomo eyo. Ya kuchuru. Harimu kutina ndaba ajo. Ya kwa ambajeji. Dalo ambweni. Sejiti. Kutina sejiti. Hao. Ndago mba gulireza kuti andijatile. Kere kuti ndijisijorwe. Harimu ya gari ya kutilesa. Wakandiregela kukwempa. Ikubona jintu jimwe. Inga ndamba. Ikumachuru matanzi.
And then I believe one in the Bible by the name
of Paul. Paunda shoma omwe mu Bible wasina. Nda shoma wakali Paulo oyo wakagwempa mu julu lya tatu. Ere kuti jagali japulemu obo mu julu matanzi. Ino ayo mu julu atatu ajisinzi. Taji gambi. Chata kakunzi akujamba. Kwa miaka ili kumi ayone. Wagamba kuti tagazi na wakali mumubiri na anze lya mubiri. Amu apostolo oyo mupati utaba na mulimo wagwe. Na utasola kulibamba iwesu iwa. Jintu jiri jonse mburi mbaga bedi. Pere, nda kwenze kwa amba mburi nguwe. Kandi zina wakali mumubiri oyo na anze lya mubiri. Jintu buyo wakali jaga simpe ibuyo mburi mwe mulangide. Eri yonse ndagali buzia, ikutina, nindaga indirira, limi, nindaga bona ikumbi, elinini, viyabu ibuga gonze, muya, agwamba, nguli ya mwesu, amujizi, baunga, oinguchari, aneri, nguli ya mwesu, amujizi, Spencer, venda ogwe, ejo, ya gandini yongani ya yonse, ikutimesu angu, alimujo umbe, ya huinyauga, ikubola, ikutina matri angu,
if my ears
are not to hear me, alimi kutibulo abonse.
And if my blood
is gone back,
and it's in the waters or in the ground,
na mubulongo. Abo pange kwa kuyela, masero agu bongo iwangu onse amana. Aomba buti, weoba, ibuyo kundi, ya guba muya, ibuyo, uibuga gonsi, elio, jagandika tazia. Ombeo yanda igwamba, wabonu wa mwesu pati. Oh, komana logo, kukubona. Wabonu wa mwesu neveo. Ombeo yanda kukubona. Penda gaya, ibutinansi jisi ijintu. Yagubonye, mulomo, uliwonsi, wakuganazia, ulibolete, ndusugo. Mbobuti mbweo gonzia wangu, wabonwa mwesu pati, wabonwa mwesu na veo, na haba mwibambi. Wamba, chari? Pere nondi zikuti ejo jirirubite, kambulile mbetwe mwumakwaru. Ejo nchoamba ibuti, ajimpene, kambuti na eji lao, janyiga, jamwa isigwa, tulijisigara ejo mwe jirindira. Jira wajimbi ejo jijisi imeso. Mati, miromo, upange kwa kuyeye. Iuti eji lao janyiga, jamwa isigwa. Irijisi mubili, oyo, ngwe gonja, uhuita. Igo nja kwa ambaura. Ilo rino, jivola kulindime, yonya rino iuti Musa, wakarifide. Abimuju umbe, yata jisi jizibyo. Bamiaga, yamyanda iruluseli. Airisha waka unkide igale ujulu wa miaga ili mianda yosami. Pede ajirundu ya kusandurwa baga janiga gaba ambaura a Jesu. Samu ya naga managupa kutanda miaga yotatwe. Igusiga uli osami kabela musondi wabu indori. Waka muita igwora elio waka wita kubusu wabwe. Elio waka ti wandijenga kamundwe sauro iwago.
She said, because I
wakati,
see God.
She was a
heathen, you see.
Wakati muhedeni.
I see God.
Nyo mwabona. Nibona mizimu gai fumpuga.
And Saul,
Saulo tangali nagonja kumubona. Iyo wakati, ino ulibo nyambulinzi, kumupandula kulindime. Yati uligotede, rimi ujisi ijilembo atala, liya kukori yagwe. Yati, oyungu Samuel, msisimi, kumuleta oguno kumbere yangu.
Arimi ndia
ndakuti mubone kuti Samuele taga swegera bubone wabuntu iwagwe wajiri musinsimi wagambira Saulo jitamina ejo jagaliyo jitiga buzuba butobera abobo nyoma bona lufu talusimasi jagumanini mulimbo tulila akupengana akomoga ujumbe uyinchabyo busena bwesu bwagukalira. Lutuweza kuzwa kubusenagu, ino kukomena ninzi, iutinanda pona uora ilimi, yomwe, yoenda kupona wabuntu, wamiaga ili kumi, ajisambo mwe, ya kukomena, yoenda kupona wabuntu, wamiaga yosanwe. Yukomena tajiri jintu, tukedevu yo anu kubuganzi, ujitaji jintu yomwe, elino, unji, waba waba tumbu. Bauba, yama su mabotu, yiwa kede awa, bamwi babo, nyaga, yama gumi ari sambomu, yama gumi ari jiloba, ya kukomena. Nga bamba, chinzi, chejita, mwesprana, magomesia ibanabanu, magajita ejo, chomagere de ujita. Ndiza tata umwe mudala ukede awa, wamba, ndaga haramyunda, ndaga jita eji. Sega gamba uga, kero wakajita nchomeni ejo lesa, chaga kutumina ujita. Ulibu sena iwanu.
Speaking to an old doctor yesterday, one of
Kega nana kuri dokotela mudara, ziro umwi wabe nzuma,
80 something years old.
Dokotela, iwa munsirogo, nyaga ibanga, ya magumi ari ruse, ya kugome. Iro mula mwewe, mwana gazi, mpari obuno, kumbungano sunumasiu.
And she's been Palimi, just a tingled, wakari kuri vili
ganini, anini kujatizi yangwe. Iro naga unka uyo mubona. Irumbwe gatari gabyo ugana na kulingwe bagaboterwa banambira kujatiza kwendo bakupima bagatolede nyaga mingi nyaga indi utala ku Colorado yisinchijonya pe binina muri kuyengera akusongwara eryo ndagati dokotela ndigira mfuti goberega bagati jindi no gali kunyonka eryo kaindi ndagati sindi singi wakati ndagaberega iweza zintu yangu ndagabika zikaliro yangu ambizi yangu. Nagabweza agapega nini, kajibutu, kabera ndagenda ere ndagati iyi kunserero igutobe jan komwe yakalunga kuwagura kwa jifumo kwa jisimu zingi wago osolega kujana nanda obo mwana munini pangali kujisirwa imuja na mutumbu umajise aguziara mbombobo ere ndagati yebolisi tegotela ndashoma igulanduga igasila aga pamuganya agati takukwiga akutafwiga leza uri jisi busena wa madogotela babotu bajembede abo bakabereka muli bobo misozi mingi yakaswa mu meso agwe eri wakatalika igulira wakatambika manza agwe ako mpeni akuti mukwesu ngilangila bobo igulanduga nyiga leza ulabeteka ibuntu bwa muntu obo mbwabete aho ndakamupa rugwalo olwo lukutya zindi zinji igusinda gwinda nyunda e isia yamatope masigo usolega kukwasya muntu umwi ambweni ikutajana asyereni uli nkugo ere kuli kabotu ndakati yesu wakati mumagwalo bala joro awa basiruse kambo weo janaruse eyo obo mbwini eyo sunuma siku tuanda ukazigambo ngano muziyo eyo tatwe utinaleza wazumizia njira agogo wagulangago obo mboto bede tiotari ya ujipati ya wani ya bugu ya lukoro wa paulo wa efeso alimu nitio weza zipati zitani yo tatwe mungu ya wesu kwa tatwe utobera musole ya weza zipati ya mangoreza utina tulagonzia sunuma siku kwa tatu amusona mutobera jifumo by Efeso jipati 1 ino mbulimbo tulingaula antome ndienda kwa mbajeji kuti eli bugu ya ba Efeso ya kulondoga lilagozianya ilogo Joshua wajizimeno ya gale ba Efeso bugu ya Efeso ino amyeye kuti natwa yitabuyo ikuzwa amini kunjiswa yanu amutu jatirebuyo akutu kazira mnu waka indiga nini katutana pijula atumulombe kuti atugwase mburi motu watamiga mitwesu
Lord we are approaching the holy and sacred
Mwami, tuli mukuswine na gumalembe ago asalala alimi asetegene ayo alo abukwabinisa maningi ikuyinda imajulo anyika kambo tulabala muchu eli ilitegwa baibeli ikuti yobiro julu anyika ziyoroba perechwi lyangu talikakakirwi hao aola eri yarumwemwe eryo yebola kuchikambaule eji sulumasiku kumbere ya ziurwa yabolo wabwako abo bafika bayandisi ibakede awa sulumasiku bugwe mpabulangizi bonse ibonini mbaba konja ujatira momoni oyo ubora hajibe bobo mukukwana ilogo sunumasi kuti mushomi umwi omuno uyobona ibusena bwagwe amuntu aumwi oyo utanasiga muluswanano olupati uyobindani na bwami mwami akuwankomona amulyango ibusigira mulindizi ajule mulyango wajipa mwami fulabola omuno awo baibele eri politagwe bupanduzi bwa muntu leza agasya kuti mebo emulanda iwago na kufumba umi mulanda atasoli ikubika bupanduzi ibwagwe kuti atuli bale buyo akulishoma nzira mbolilembedwe alimika pati swebo tobembezi bamatanga swebo tobembeli abo ibuzwa bomwi bayobungana kulale okuya munyika yabulemu amatanga manini eryo tiyoima mubusyu bwa mwami jesu kuyobona njira eyo kiibola ya paulo aya petro aya luga amago amatayo abonse babo ikubabona iwetegwa okuya ankamuzyabo leza iko pakuti ndikonje kutula zilumbo zima miliyoni ali kumi kumatende agwa kujindi nendino galaba gonse jabubombe akubika manza angu amatende ago ayanwa agwamba mwami mbibago Oleza, watuzuzia jabu pia muya wago. Alimi alu ya ndiseru wago abubotu wago. Alimi alu ya kuti iswebo. Mburi isiku ya vira. Mbwaga tundezi ya muruimbo. Miaga minji ya inda. Oya ndu waga vereli. Igafwa. Iburu wago buyandisi. Tabuswege rengusu. Siyabo. Usigira yonse mbunganyo. Yaleza. Yaga babdererwa. Ifuture igutavisi alimbi. Ere uzidao, inda kurushomo, ndagabona igalonga, ndagapa iguunka iguago, iguswa, uyaswa, uyandisoro nununa, wagabagambo, igangu, igeni, harimi kuyoba usigila, ndigafe. Paomuru imbo, nunonezia irubotu, ulasumana na iguamba kuti, njo imba inguzu ziago, ya kufutula. Jindi ei miromo, mulaga, utagwa nkoya, uga, bandame, zi, mojo umbe. Pao, jo umbe, kajijisi rufu, ruri lonsu, kubana bago, mbalombu sena buyo, bago pumida, nabu sena bago yubila. Ogo kubora, ogo, nogu yosama, igu tabori. Akuwe kuti sunu mansugu, tubone eji, mwami jantangalala, mbolimba jipedwe, ulindiswe, mujwi, kutupa kumbwisya, kutubika, mwami, umulimo wabulizi wesu, ikutegwa, kuberegele jagushomega, mane ugabore, kwa lomba eji, muzinaria Jesu, akugambo igagwe, amen.
Now, the book of Ephesians, as I was just saying,
Buku liyaba Efeso, mlimga eri kwa ambabu yo. Ndi, uye wangu, ndime yama puku mapati, ajusume anoji pia. Ilatusia, abusena, agusmani na, ibuna Kelvini, umutabi omwe, abuna Menyani, abusmani na, umutabi omwe. Bile Buku liyaba Efeso, yire taanto omwe, agubi kambungano mubusena. Lino ndajiko zianisha kuli Joshua. Ikutina mwagabona Israel yaga kusikuwa kuswa mwaige pita. Eri kuli zibela zyo tatwe ziarwe ndoru wabo. Jibela jomwe jagari kusia ege pita. Jibela jitobela yagari nkanda. Arumi jibela jitobela yagari Kenani.
Now Canaan does not represent the age of the millennium.
Lino kena ni taimini ni bukalo wa mileniamu. Imini na buyo ibukalo wa sigusundi. Mubanze wakusundi. Kambo mkena ni laga jaya agumpa agugwa na minzi. Karimi tagugabirufu mu mileniamu. Pereji ntujimbi choro jita uleta gulula migwa kuinda gulushomo ilagama na gushoma. Mri Musa agusia ege pita. Gusalazikwa kutobera kunsi ya musimfuru wa muliro amulongo wagaberele ya jituzio munkanda ili mpao kunjira munyiga eyo yaga shomezekwa. Rino ninzi njiga ya jishomezio kumushomi wajusumina unijipia jishomezio muya usalala. Kambo jiyobo na kujitiga umasubangu mamanimu. Joeli 2.28 kuteti njo chilamu ya wangu atara. Abantu bonse vana banu balombe abasimi bayo sishima. Elio abasige bangu vana gazi abasige bangu barumi. Njo batilamu ya wangu kabela bayo sishima. Njo tundezi azika mjo mumachulu atara. Amunyiga nisumpuru ya mulilo abusi asigunku.
And Peter said on the day of Pentecost after
Hidyo Petro wakati abuzwa wa Pentecoste na agamana ikuwesa jivalo ijagwe kugamba uga amwe mpwe umi au umi iwanu awa batisigwa musinaria Jesu Kristo utimujatirwe kukusya kulegerela kukusya milandu yonse yaga ingi. Saa mwagabona Joshua gabatanala nduga Jordan. Joshua wakati kamuya agati gazilao kusangia zikovela zianu akulisalazia kumuya umuiwanu alimi kutabi mwalumi ukuma mga intu wawe kambo mamasuba otatwe muyobona vole mwaleza mwabona yaruni chirilano yagulibambila ikugwana jishomezo lino jishomezo uri Israele yakati nezo wakapa Abraham mishomezyo ya nyika ya Palestine alimi yakerede ikuva lukono ilwako pali onse alimi yakerede kuti yonse ikavakhede mu nyika eyi ino vakavola mu zipela zyotatwe ivola ku nyika ya chishomezyo ino amulandirire idakozanisikwa chakulondoka mu chisimirano chipya ino eyi mulimbo yamba na chisimirani akuyeya ikwanu komwe vamwe ivanu ivanthu vayandisi va nazareni mbongano yaleza vamwe pambi mutachilekeli kumuchisa ere amuchilangisi chiyabwino akulangirira dziko chanu amulangirire akubona kuti napo sinapo onse tavosiki chakulondoka nchopeni wakali zipera zyotatwe zyabwendo alimu kuli zipera zyotatwe zyabwendo olu kambo kulalulamikwa kuinda kulushomo ikushoma amwami Jesu Kristo ikusiya nyika ege Peter kuzwa alimphawo kusalazikwa kuinda kukuthula iwapulawapo akwe ndasanzikwa ikuzwa kuzili Yesu ikupa mamuzwa masi basi kuyendenda ikuthamina kuti tuyandaula nyika munzi oyo uvola na chishomezyo mubonya mbo vakachitha pa Israeli munkhanda basi kuyendenda takwekusana pa kuphumuka ikuyenda masiku a masiku ikuchirira musumphululo wa muliro pere kumalekelo pakasika ikunyika ya chishomezyo oko kupakakhalirira konkuko mushomi nkwasika lutanzi usika kukuziva ikuti nkusizipi pawowanda anisigwa ikuinda kumanzi kusanzikwa wamene kuinda kupulowa alimi na kusanzikwa wamenda kuinda kudzwi mukwini kushoma amwami Jesu Kristo pawo mukululamikwa kuinda kulushomo basi chaapiro umuno anthu omwe aleza kuinda muli Kristo wabatizikwa musina lya Jesu Kristo umusotosya mulwendo samwachihwa mulwendo pawo uba sikuyendenda amuzwa masi uli mulwendo ilwakwe uyakunze chishomezyo eyo loza nchakaphanga Israeli tiyakali nathambula chishomezyo pere pakali mulwendo ilwapo elyo ngakuthakwe kupusya akaka amubwisye pomphawo nyepo va nazareni vaphirigile muholinesi vamwe pambi pomwe kawida nkhambo Israeli ni vakasika akasena kakadesi baniya indi vasikuthwera ni vakaunkha okwe akuti inyika nindemu pere vamwe ipapo vakachokera akuti tatukonzi kuyipeza nkhambo ninzi iliyakitwe amalambo azimwezimbi pere Joshua akalepi vakayothuka akuti tulakonze maningi kuyipwesa nkhambo kathwambo ithwapo twakasayinwa ikale mubulembo vakashoma mulimo yopilo yaluzyalo kululamikwa akusalazikwa iyo ti vakakonja kuyamberephe elyo amusuyirire iyo njalani yonse yakaloma munkhanda eri mapilo apo vakaunkha iulanduka munyika yakujoka kule Theresia chizipyo yakuti yakali nyika ipo Theresia alimwi kwakali kukonza kuinda yakuyipeza khambo chakali chishomezyo chalesa pamwe chipaka chakuti panthu pasimanane iwuthambula moyo wosalala kukanana mumyambo kuthambula nguzu chaleza lwabatiziyo lwa moyo wosalala zithondezo zigambyo malele pakalimbwa kuti yakali uyo mwaya kansiyansiya ikapo ikanjisyo ere nchinzi chakachithika kuli njiyo ikalopa mu nyika mbambopo pere vashomi Joshua Kalebi vakaperekamwe apo pakali kuya kuchishomezyo vakasumana na kuyenda kuya mu nyika akukona nyika akukhalirira mu nyika mbuli lukono ero tatugoleri akululamikwa kusalazikwa atusumanane kuya kupapatisiyo kwa moyo wosalala tutagoli akushoma imwami Jesu mukupapatizikwa tutagoli nkhambo wakatusalaza kuzwa kubomi kwachipi pera lino twapindani namu kusena kuchishomezyo yatupapatisiyo kwa moyo wosalala Kambo Petro wakati abuswa wa Pentecoste kamba yishomezyo ili kulindinywe akubana banu akuli babo balikule agalo bonse mwami leza wesu mbayoita abobo Efeso awa ila tusitirizia mburi Joshua mubusena nyomu asiba Joshua ni wakamana kulanduka kuya munyiga akuweza nyiga hao wakaba ulanyiga
Ephraim
awa Manasseh awa Alimi oyu awa Gadi awa Benjamin awa wakaba ulanyiga eri wambone eji tumpa iboyo niyo Yesu umi aumi waba matumbu waba Hebrayo gazi alabana awa wakakanana iwusena mbubonya umajise awe awuza ogo nkubagaririo ika abusena munyiga yajishomezyo kulinga wala kupati iuti nitwali kukonja iboyo iunjira mwani mpugo mutumpanga liko tonsi ejo inga jatola mawola amawola nguzi wabu mwi kwa kumana kubamburula jikombelo njanda iboyo uyobora akumeza mwezi uzwide na yobire iku kalabu yo monya mwani mpugo amlangire jindi niba umi au mwi wa matumbu abu jindi naga itakutete Ephraim jindi nagali Mugutumbuga, igamumika mugusena au matende abwe aga kede mugubotu mugonya boyo umi au umi wabo ufunga o kwa gabede eyo Joshua gatazi jejo pere gwinda gubunanige gasorererwa muya usalala mane iguba munyiga yaishomezyo igapa muntu au umi ishomezyo yawe mugonya obo muya usalala twagashomezya gwinda mugusyarwa igaindi ogwe Obole saamu wakabikaba mwi mumungano Inda mmajise awuzyarwa balabo teresia jindi jimwi Jindi mungano yano tongela gunsi Ikupenze kwa unyiga yanzi Ikuchoma amwami Jesu Ikutisho mezio ya mwe usalala Chaka simpencho veni Ulinde swe kubonya mbuja gabete Ulipende goste Obo mboba tongela aguli gunsi Ya majise awuzyara
But when they are born and positionally born
Perejindi baziala uziyalo wa mungu sena mungu wa miigwaleza kaumu ya usalala iwagabika mungano baposolo ba mwi ibasisi ba mwi ba mai ba mwi bembeli ba mwi ba vangeli ba mwi kaulapa omu ya ugana na mnyambo upandura wa mnyambo luzibo usongo zipego ziya kuponyo Nisho boyonse ya marele. Aomu nga nompo iwede. Ino obu mbuga nze iwangu. Iwe ujitabo. Mbunga na yonse isore ya kweza jabiro. Jamu ntumumbi. Mutaji tibo. Togonji kukomezi ama popwe. Mujabiro ja Ephraimu. Kutina ulimuna Manase. Wede kweza busena kwago kuri Kristo. Kukweza mbusena. Jira sagana akuhuba kindi twasiga omuno oboleza mwabika omwi omugano kuganana mumyambo kumbi lino twagayisigwa zindi zingi tonse twerede kuganana mumyambo ejo jirirubide tonse twerede kujiyita pere tatujiti bonse tibagayita jiti yomwe omwi aomwi wagali omwi nyiga yagapegwa Agwaba ura kuinda kubonanike. Eyo umuya umi. Inda kwe sama kwaru. Kabuyitondeja ulindinyo. Jikamirina. Iguti. Wakababika. Mubusena omo. Mubagere deguba. Mubusena. Obo. Eyo mishobo. Yajisera. Yobiro. Mwagari. Uyokala. Utala. Amulonga. Mubamanyina. Ibabo. Mubagarila. Bobo. Mubusyarwa. Igwabo. Obo busena. Abumi. Mubagere deguba. Ero lino wamana kunjira. Iyo tajambi kuti wanguruga unkondo. He. Ujino erela igurwa nina. Iga vera gons. Iga njiga. Mpo ima.
So see. Canaan did not represent.
Abobo mwabona. Kenani. Teagari wimi na churupati. Kambo unkondo wa mapenzi. Kakujaya agurwana. Asimwezimbi. Pere. Yaga imina je. Ikutegwa kwerere. Iguba wenda. Gulondo gete.
That's where the church is failing today.
Mpaumbungano kwa igagirwa sunu. Mwenda ogo. Sena mulezi kuti gulele mega wanu. Iwini walo inga gwalesia. Muntu umi umbi uponesegwa. utaleme kakabotu iwanu iwa zili zianu zitanambidwe zianu novashomi zigonja kujicha mbungani eyi ukagirwa jabo vyavi ili kubusuba barubeta yojipedagambo kabera gonse iganchijo o nyomwati lino lindira nini mu West Branham eyi obo mwini amujeye
Joshua after he crossed over into the land.
Joshua nagamana kulanduka munyika. Lezo wakamupa chishomedzo chakuti amuyeye boyo. Ikurwana imulimo wanguzu onse yakutawe ikusekerwa imuti yakutawe agwalo kuba akwagwaru yakutawe bwelela ikuba anasi nakusirikwa uba uba na bandage. Amen. Lezo wakati inyika njiyanu amuyinke mukarwani. Amuyeye, ikubwana mulimo wanguzu, kabela, tagwe, baji ingano, yisubila, yiligo, pe, tagwe muntu, uyori jisa.
And they slay the Amorites and the Hittites.
Yilvaka chava mboli, abahiti, pere kunyina umui, wakari jisa, agatika, usigila ijibi, nijaga njira mujira ba. Iloji indi agani, naga kweselezia, jiko vela, inababuroni, jiko toja ngoriti, usisa kunsi, liajila ba ijagwe, augusuba kweka tovela, naga swegeru wabao mibari kumi, ajisambomwe.
Joshua said stop.
Joshua wakati, amuime, amuime, amulindila anini, ulijitu mwijirobite, jitu mwijirobite awa, kiori imya kwama suba alijiroba. Leza wakatupangila jishomezio, takukabi jintu vya otu jisa, basi mkondo besu bayo wita kumatende esu. Elio guli, jitu ye mwi jirubi dawa, jitu ye mwi jarubila, kubusena bumi, kambo tujisiba mibari kumi ajisambomu, barifide awa, mbagwe suba Israel, kabela barifide. Kambo zi nchoba kafida, baru mibatawe gambo, kambo marumi omwe, Wagaswa momonchari.
See reason this needs to be taught?
Mugabona gambo eji. Chojere dewi isigwa. Imbungano. Kayendelana. Kayendelana ajwi yareza. Alimi kayendelana aleza. Kwendelana umi aumi. Wenda gabotu jagurondoga. Jagubatama. Umberia muntu onse. Uyo waleza. Kambo wakuti muntu omwe. Wagapa jikobela. Akujitaji ntu yemwi, eyo, chatage dekujita, gato labumi, wabantu bali kumi, ajisambomwe, ndiye kuti bagali kumi ajisambomwe, ambwe ni bindire, nichoma kuti bagali balumi bali kumi ajisambomwe, abo bagafwa. Joshua wakaita, kati, uliye ntu yemwi jirobite, lezo wakapanga ishomezio, eyo, uliye ntu yemwi jirobite, jindi kwaleta barua siku mberi Yesu, eyo, bagagirwa kuponesegwa. Tuende kuitila kulimia ibulia wagusa. Kuitila kubungana. Ituji mwenji lirubide. Kukusena bumi. Lezo waka panga ishomezo. Leza were de. Ukalira kujishomezo ejo. Alimi uyojijita. Ili waka itila kulimia gulia. Ili waka kwenta uzia. Waka umajisolo. Ili akani waka liambirira. Ulichijo. Ili waka mucha. Akani. Mugwashi abonsi. Nakuba umpa mani. Yabatwe. Nakulisia au kubaji ibarusio. Ili Joshua waka inka. Mwonya mkondo. Igawe zazi ntuzionsi. Igakutawe igagwaru. Na ajironda. Pawe. Uzo umwi. Waka yandika na jindi inini. Ini yindiri. Isuba. Yagali kupila. Balumi. Tivagali kukonja. Iguwana. Igabotu. Ilogo. Jindi ya masiku.
Joshua,
oyo surumamba mpati waganani kwa aleza. Igabi kwa igabotu mwusena mwenyiga. Mbuliba Efeso kumunga nompia. Ugona, gagona, ugona nyiga. Wii enderezia. Wagari igendiga na jindi jimwi. Wabu wakati, zuba. Wa imanji. Elio, yaga imanji. Iutandila mawola alikumi. Habili, maneto. Naga igweza nyiga.
See? Now the book of Ephesians Mwabona, places us positionally ino pugo liyaba Efeso, in Christ itubika mwusena mwini Kristo. Obo,
mwagabete mwenyiga isalala. Tatubiki dwe mwenyiga isalala. Kere mumuya usalala.
Now let us read just the word.
Lino atubale mwyo ijwi. Ikubena obo mbungano mwirondo gede. Paolo mwa apostolo wa Yesu Kristo. Winda kulu yando irwaleza. Oh, ndaji anda ejo. Leza waka mwamba kwa mwa apostolo. Unyina balu baga bikamanza alingu. Unyina mabishopo. Baga mutuma kubusena kuligonsi. Leza waka mwita kumwamba kwa mwa apostolo. Paolo, muapostolo wa Jesu Kristo, linda kuli yando rwaleza. Kubasalali, na mwini baga salazikwa. Abo bali ku Efeso, akuba shomega muri Jesu Kristo.
Watch how he addresses this. This is not
amulangile obo mbaga nana jeji.
This is to
the itajiri kuli watashomi. Inchagumbungano yaga itirwa kuli bamwe baitigwe nagasara sikwa abaga itwa abo bali muri Kristo Yesu. Ino kuti namu yanda ikuzibanzira mboto njira muri Kristo Yesu. Kuti namu yojula kubagwa lincho batanzi 12 Liagati, kambo kumuya omwe tonse, tukababatizi kwa mumubiri omwe. Voti, kubabatizi kwa kuinda kunze, imuya usalala, kutari kuinda, kubabatizio wamenda. Nyevo nabantu bambungana ya Kristo, pere kuinda, ulimu pati M, U, U, Y, A, kuinda kumuya omwe. Kutari kuinda kukusuka na manza, romwe. Winda kulugwaro lomwe, ikutari winda kusansaiwa omwe, pere winda kumuya omwe, tonse, twababatizi kwa, mumwiri omwe, lugono uwesu. Niga eyolesa, njaga tupa, upone namo, muya usalala. Mubanya buyo mbaga pa, kenani, wabajuda, watupa muya usalala. Winda kumuya omwe tonse, tuwababatisigwa, mumubiri omwe. Mwaji mwana, lino, ugana na kubana kenani, winda kumuya. Vaisraeli, Vaisraeli kumuya, abo, yaga kona njiga. Oh, tamukomene kuti mwagaswa, muma gariki awe kepita. Sana tamukomene kuti mwagaswa munkanda.
And remember,
Eriyo amu yeye, bagari kulia imana, jiriyo jaba angelo yiswa ikuturu, usigira, nivagala nduga mwenyika, jiriyo jindi, nivagala nduga mwenyika, imana agari kakuloga, laga kumena, ya kumani ni nampao, jiriyo bagari ya maila, aga indi, amwenyika. Ino, inombogunga, tamojiri bakwanda irimbi, inombogunga, Tamuji suga mimi imugupa wa magani mabotu. Itamwele te ubebegwa. Aguma umwa usule. Agusungerisi kwa kubora kujigombero. Inomuli vana Kristo. Baga kumena nchoveni. Yaguma ninina. Mulilibambi tegulia siyo siumu lino. Mulilibambi tegora ujintujimwe wagamba. Mulilibambi tegulisya ujintujimwe ejo yisagene. Ajabu hubi. Oh, kionjila. Mulichijo jitamini. Ejo, oh. Yagari sisiri kuswa kumalengelo anjiga. Wakati, inombogunga mwabora mwrijeji. Ndambira ndinyo eji. Utalibabo, vazwa eno mweke pita. Utalibulibabo, bajiri murwendo. Yerigulibabo, bali mwenjiga jisho mezio. Awa waga tambula jisho mezio. Mbanga ye waga tambula. Jisho mezi ya mwe usalala. Oh, sata mukomene. Kutimuli mwenyiga. Oh, kuno lino. Ulia maina aga indi. Ulia zintu ziumu yaleza. Halimi, mujisi kuhusia kusolo gede. Nye yanu, yanu. Ya kumuya. Ya kwemuga. Onse. Mulizi kamina. Oyomba bede. Mulizi kamina. Oyomba bede. Mulizi kamina. Ogo nkomia. Mulizi kamina. Onse. Ujatizia ndirio. Mulizi muli oyo. Wamuka shoma. Agula mwaguti. Ulagonja ibamba. Yejo. Tumatula kulini. Ubusu. Oh. Oyo. Ngongwe. Ngongwe Paulo. Ngwambira lino.
Listen close.
Amuswiri sisye. Lino. Amulangirire. Ibashomiga muli Kristo Yesu. Lino. Andive. Ambungano kulolola yejo. Mbobo ti mbotu njira muli Kristo. Winda mkusanga na mbungano. Na. Pepe. Winda kukubika izina. Mpugu na. Pepe. Winda mbabatisi kwa. Wakunyigizi kwa. Pepe. Mbobo ti mbotu njira muli Kristo. Winda kumuya usalala omwe. Tonsi. Tuwababatisi kwa. Mujishomezi ojo omwe. Mubiri, alimwi, tulibasi ziagiru, basi onzi ejo, zisurirwa mnyika. Amen. Onda, najianda ejo, ikutine tangi deji, ninda ongorora. Ma, jindi nasiga mwenyiga eyi, ndi yangu, ndiri kumunzire no, ndiri mukenani, ndisi jisi, kujintu jiri jonsereza, chayanda, ikundibelesya, ndendera ama sena asalala, mwana wa mwami, usami kidoji govera gonsi, ulibambiride, negazome depita, kubola kuchala, winda mwenyiga, ya jishomezyo, gasunda, usolegwa, kalanduga, mujodano, mwishomezyo eji, jiregetwe. Oh, mboti, mwega jitana, winda kumuya omwe, inzira njionya paoru, mwaga utana, yaberega, alindi benzira njionya, mwaga jita, alingwe, za njionya, mwaga jita, alindi nye. Winda kumuya omwe tonse, tuwa babatizikwa. Iwutari kusansairwa. Ikusansabuyo, kunini, wanguo, uli wa igabo tunchaveni. Pere kunyikezi kwa kunsi, kunsi kubamba, kuyamba kunsi, mumu ya usawala. Ejo, chejisho mezio. Iwa Efeso wesu, Joshua wesu, ulimu ya usawala. Joshua jamba, Jesu mufutori. Joshua jamba, mu ya usawala. Ui menina, jagu mu ya mbulijejo. Mujagabe degu nyama. Iguti, ngusuru mambawe sumupati. Walo musololiwe sumupati. Mulileza mwagari a Joshua mbubonya obo leza mwabede. Muya usalala. Igutu enja gonsi. Ido jindi jivi janjira mujira ba. Muya usalala usesa wima. Chinzi, jirubide omuno mumbugano. Itu yemwe jirubide. Oh, saa, kamugonzi kubwa na obo, mbotu jisi, gana banji ibakishi, elino. Ibasawulo banji logo, ibaswa, umasemina, sigolo, ya kuhila, ya kukomi, na kuhunka umasena, na kuyoyisha zintu. Ezi, zinyonge, muli baibere, muli agamba kuti, bayojita. Muli bonya, utabaru shomo, muli andana kuwa bukuswa, ulindinywe, utabaru swana andinywe, Asimwe zimbi, kubaji wajabu kombi, kakuka kangu su, siyambobo, ulibabo, kufutatila. Tabazi ogo, toka zuda, tabakunji kupaga mbogari gonsi, ndamba eji kuswa kumuwe su, kribon, mwenzuma wangu, jina kuli juntu yiri gonsi, ejo, jita, jagatalingwa, jitali, jabunalizi, itele de, kumba juntu mwenyiga, galo kambongoro, igambongoro juntu, juba ugide maningi. Yazin tu zionsi, ngu e, ta, takazi obo mbaga bede, takagonji, iguli zialulula, yeni, igambongolo takagonji, uswanga nisigwa, agambongolo igambi, aguba igambongolo, darimanide, takazi obo mawisi kupa zita, nanka, iguziba banyina, wankago, mkambo, walo walo, kado, kiganini, ambizi, mpizi. Leza taga juta jejo, musabiki, ulibobo, alireza. Leza tagwe naga juta jejo, leza wakati zintu zionse, ziozi yara mushobo wazio. Ii, munene, pelega mbongoro, ka ii, mawisi, nagari gadonki, kamera banyina, nagari mbizi, mpizi. Abobo, tagazi, ogo, koga subira, yalo, 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 nimbizi, isole gaguba gambongoro, naga mbongoro, na, walo, nimbizi, isole gaguba gadonki, gadonki usole gaguba mbizi, tagazi, ogo, koga surirwa. Alimu nchutu yu mogu nyana, jirigo mnyiga. Togonji gubika rushomo, norujea, ulinkago, elwe onje nzula ibantukanji, mbwabede, Mumugano, tabazi uti na wawishi mbani, tabazi na banyi mbani, jintubio nchobazi, antela, mapresbiteri, methodisti, baptisti, na pendegosti, na jintujumi, tabazi ogo, kubazwida, kerio gadonki gaga indi, talako njagu yo gongorora, guli, inkago, igunji mburi, mkoyanda gongorora, guli inkago, ero ganoi hui awo, nagwili miga matwi, awe, mapati, agulanga. Mulago nye uga mbao kakuli mbago busiku bose kabela tabasi nukujea Ikunji, jindi, nibaga suwa, kuinda jejo, tobagashi, jindi, nibaga njira Ino, ejo jirule mebuyo, yambi kubasi nchegi Pere, lianda, kumuambila bwini Pere kuliji ntuyo mwe, kubago nye ujita, mbabele sibabotu Oo, babelega, ibuyo, kubelega, kubelega, kubelega Ejo jindibika, ibuyo Mumizezo, yejigama, jababo, bameni, abuyonsa basolega, ikubelega lanzila, yabo, uyabuchu, mbombo bo, Igambongoro. Oh, gabunga garanganya abarindu. Yesu soro yankugu akubadela mugamba usi. Ero twere de ikuba ajisiano eji. Eji yabolea. Kuberega buyo. Kuberega 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 kuberega. Eri balo. Chinzi nchua beregera. Kubabuzia. Zena mga tambola muya usalala ibuzwa. Nimuga shoma. Baimiga matu abu. Akutaziba ogo. Kwa basulirwa. Ino panduru ranzi. Oguli yonse eji. Chinzi nchua panduru. Muya usalala na. Zena mwideji ntu. Kujatikizia ingo. Oh. Wede uti uli umi. Zibu indizia. Wawana. Tabazi. Na tata wakalini. Na ba mwakalini. Nukuba. Eyo wele de, kuba uma, ajintugiri yonse, chojita, umawa, umao, umawa, umao, mbombo, gambongoro kaka indi. Henda mwambira, tamwede wujitajejo, kumbizi, yambuto ini njolobu, umabu yo, mukilo, alinjio, jindi yomwe, eyo mwesu, henda. Isi, ejo nchojita. Oh, oh, mboji rijibotu, ikutanta imushobo ini. Oh, mboji boterezia, kwamba. Bobora mwambi. Oh, mwarumi. Sipo tuwa jatisha. Uyosiaju uno muruwa. Njenzula mbowe de. Iwena Kristo. Bamboto in injoloma. Aleluya. Amutamble muya usalala. Amwe mpe umi aumi wanu. Ababa tsikwa musina ya Jesu Kristo. Mutimujatule zirizianu. Mbunka. Ya kufamba anabuyo. Mbulimbo bagonja iwusiga kumenda. Mbunka. Yabagonji kuliogezi ya sigati ya masiku. Usigila batambla muya usalala. Kambo nzi. Nyomulizi. Muna Kristo ulizi kuti. Bawishi bagalibani. Mawana jitola bobiro kupanga iguziarwa. Mbombo. Tata. Abama. Igambongolo. Tagazi na ambani. Bagalibawishi. Ananka bagalibanyina. Hele tulizi. Obo tata abama. Obagabete kambo. Kwa gazi ya wakuti. Lialisa. Lialimba. Uzibisi kwa amuri. Petro wagamba. Habuzo wabwa Pentecost. Mutina amuyo yempa. Hababa tsikwa. Mwia umu iwanu. Muzina ya Jesu Christ. Mutu mjetule zilizi anu. Mwio tambaraji peko ya mwia usalala. Elio mugesu. Muna Kristo wakazi ya rubuwa nchabeni. Oma. Mwia wawe. Ufumbwa miyo. Mwa tambida. Eji. Mwila tambula mwia usalala. Mwumbuzi ya jintuji mwipa. Ulesi aompaiwi. Sena ula shoma mkuponese kwa wabuleza. Amen. Sena ula shoma mkupora kwa bili. Amen. Wabuzi ya gambongolo, ejo. Ibukombi ibu gambongolo. Tandizi, mwe Jones wagamba. Jindi jimwe. Ogu ya, usumana na wakutobela. Sauro, wabona. Oh, tabazi. Na mwambila, mungane angu. Tayima simpe angu. Oh, mwesu. Eri mwalumi ya mwana gasi. Wakasi ya rugugwa. Uliga simpe. Ibuyo. Kubola, iwa mwani, Jesu, kariba simpe kuti bajisi muya usalala. Uli, mboguli muya usalala, wakupegwa. Lino, Jesu wakati, imwana gasi kumugalo, kulagomba mutundu eri, kabela bajuta, kagombela ku Jerusalema. Wakati, imwana gasi, wamaki angu, wola lilasiga. Eri olino, holiri, indi tata, nayandaula babu. Bamugomba umuya amubwini. Iki ya gombwini. Ali muntu wonse oyo uvala. Baibere. Akusoma iki yonse. Eryo baibere. Uye gamba. Akutobela mala ilini. Andiyo. Akutambula muya usalala. Wenya. Mbobaka tambula. Njira njonya. Mbobaka utambula. Njira njonya. Njobaka utambula. Nguzi njonya. Njobaka tambula jini. Njobaka utambula. Ulezi bawishi. Abanyina. Mbobaka bete. Ulezi kuti wakasanzi kwa. Mbuloa. Kwa Jesu Kristo. Gazi ya rogumuya, gazi uzikwa, unanigwa ale. Ulezi hao paiwi. Masimpe, ulimukenani. Ulezi ogo mkwazwida. Njenzi la mboibede, amuna Kristo wini. Mwamubuzia, senu waka tamblamu ya usalala. Uzwa, no waka shoma. Amen. Mwesu. Kengi kubuzwa kubi mwansi ya musalari wakare. Niyaga ya kukomena ya magumi alifuwa. Haibiri ya mbaula umwembeli iwawe. Kwa miyaga ya kukomena eri magumi. Hairuduse. Ndagati. Kanene mboi yalu mwemwe. Mwagari kukonzia ikuba. Wakati. Iye manangu. Ndagati. Kendi ila mfubuti kuzwa. Nuka tambula mwe ya usalala. Wakati. Kule mwuliresa. Utandila miyaga. Eri magumi. Harisambo mwe. Ya inda. Nega utambula. Lino. Utinagari kambongolo. Nagati lino, lindula nini, yagazi visipuwa kusansaibwa, jindi negali, nincho beni, kabela, yagani tola mumungano alimu, yagatola lugwaro, uwangu, Uli nini? Oh, lausa yawe. Tabazi agwalo koma zorirwa. Pero lizi ogo nguzo. Yaguzi alwa iwagwe. Nkwazizwa. Wagaligo jindi. Nijaga jitiga. Wagazi alwa kumenda. Agumuya. Wagalisi. Menda winda. Ugosanzi kwa. Wamenda kuchu. Jitora jui. Ino amulangirire obo. Eji. Boja ambwa. Ulibabo. Marimuli Kristo Jesu. Paulo lino ambuyei. Jitora jindi jila. Pere segoma nizia. Jipati eji. Pere njobi ndana. Sena mula jenda. Oh, ila tuambila au. Potwede. Pele tatugonzi kujijita. Musi kubo mwebo yo. Tuyandigana mwesi na yobiro. Yaje, musi kubo mwe. Winda moncho beni. Mulindi yo. Ichwi kujwi. Kujogela kujireta. Mumaga ni agari. Kujibamba igabotuncho beni. Ichwi kujwi. Akumutondeja uti warombini. Ino andibale igampango ago. Nakufamba na alwo. Paulo mu apostolo wa Yesu Kristo winda. Kuliando irwaleza. Iutaliru ya ndorwa mtu. Kukasala di abo. Baligu Efeso. Alimu. Uswani. Uli bashomega. Mune Kristo. Jesu. Jamba kuti. Gaga itwa iguzwa. Ganda nisigwa. Eulino. Gaga babatisigwa. Binda kumuhu ya usalala. Alimi bali. Mune Kristo Jesu. Jambira ilubaru olu kulindi. Nobayandwa bangu. Oh. Ndiye ya Paulo oguya. Ambabo yonya lino. Oh. Ogogu komana. Oyemu apostolo mubaba. Wagale. Wagago soro mutwe. Wagwe kumusanza oguya. Nagaima munsi. Yabusena ao. Wagago sweda mutwe wagwe. Pere o. Oyemu tuwe nkowuli. Umubili oyo mupya. Alimi tawonji ugoso walindi. Alubo. Yowli mbwi oguya. Ambabo. Elimine tinyonya. Mu apostolo nguwenya. Oyo. Wagale mba loru. Eri kati. Ulindi nye no muli. Muli Kristo Jesu. Binda kumu ya omwe tose. Wababatisigwa. Mumugiri oi omwe. Lino amlangirire. Luzi ya lulube. Ulindi nye alo mono. Uzwa. Uli leza tata wesu. Imwami Jesu Kristo. Aleregwe leza. Atata. Wamwami Jesu Kristo wesu. Oyo wakatulongesia. Azionse.
Do you hear that?
Oh. Sawa yuhu wachari. Gatulongesia azulongesia jonsi ziagumui. Ibutalibyo simui kuba apostolo. Masimui ulijeji. Pere. Wagatulongesia azulongesia jonsi ziagumui. Imuya usalala. Wenya oyo wagawita. Abusuba wapende kwa ste. Ngongwe imuya usalala. Uligo sunumasiku. Imuya usalala ngwenya wagajitia maria. Ivo ngorora. Kuganana umyambo. Waji ndiji watu akutangara. Azintu ezio. Njaga jita. Muya usala ngwenya. Uligo sunumasigu. Muya usala ngwenya oyo. Wagaligina kawuru mbukato. Obo. Wagali. Aho. Wagali. Uligonya. Uliguti. Wagasuruwa manzi. Awunya nyoga. Elio masuba alikumi. Awone. Amasigu. Awunyina mwezi. Na nyenyezi. Wagasondela anze. Aho. Kabela imayowe. Onzi. Agajisi. Diablosi. Alingao. Usondela. Kukulamia imeno agwe kwamba ndagupisya mulombe wagale lino ndagujata lino ili uje ndi Paulo nagajiri kunselero yoba amupailo umuneni pao wagai hui angelo igati utayo hui Paulo obwa atu wagale uyonyo nyonu agaswa gamwe kusumana na aguri ya jisiswa yago uligabo tulino ngoyo wabola anketani umabogo agwe manini agale kaya uwela igumatende agwe Agwamba, amube abugosu bubotu, barumi kamboleza, angelo waleza, oyo, ngwari musige wagwe, gaima munsi iliangu. Agwamba, Paulo, utayowi. Oyo muya usalo angwenya nkowuli sunumasigu. Muya angwenya waleza. Gau utauga, zilongezio, yonya, ziagu muya, ulindiswe. Tulongezia azilongezi, yonsi, ziagu muya, mumasena agu julu.
Oh,
atuime awa, nini tilio mwe ibu yo, limbi awa, mumie nyagu julu, lino ikutalibu yo, anzi abu sena, mulibonsi, pere, mumasena agu julu, tulibu ngene, nyagu julu, yamba, ibu sena, wamushomi, ikuti, ikuti na, ndagomba uzudira, wagomba uzudira, na mbungano, yagomba uzudira, alimu, tulibandri te, umulumbe, alimi, Kwari munganya tobeni mburi ibasaba gara itwa ababasikwa amuya usalala ibazu dezrongezyo yalesa gaiti kwe gara sarwa ibatede anto omwe umasen agutu ino tuli bakuchuru mubuntu kwesu Miuya Yesu yatuleta mubobe kwakuchuru oh mubesu hao kobede ube kwakuchuru oh nchinzi jikonja kujitika sunumasiku Chinze jikonja kujitika sunumasiku kuti na twakala awa mubobe kwakuchuru muya usalala gawende mumoyo onse wakamborugwa akubajirenge jipya muli Kristo Yesu zimi zyonse kunsi japulowa mukukomba kulondokede manza esu muchulu kulilesa amiyo Yesu gayisumphidwe ikukhede mumasena akuchulu muli Kristo Yesu mukomba anthu omwe mumasena akuchulu saa kuli ni mwakakhede mulikomwe oh ndakakhala ikusikira ndakalilira luthangalo akwamba lesa tanderekeri kuswawa masena ibuyo akuchulu muli Kristo Yesu ikutulongeza anze kuponese kukapolesa lukanzo yobonosyo zilengano ingusu nyambo buphanduzi busongo lusibo yonse zilongezyo zyakuchulu aluthangalo luthakwa bwambe akusula ikwapolemu moyo wonse ikauvide muya iwenda anthu omwe ikukhala anthu omwe mumasena akuchulu thakwe muzezo omwe mubi akati Yesu thakwe musanga omwe wakufeba thakwe dresi yomwe lifafi thakwe yomwe eji ejo najimbi thakwe muyeyo omwe mubi unyina munthu uje silambo kalikonse uli umwi bantu bonse ikabakanana muli andiso arumbana bantu bonse mukusuminana komwe mukusena pomwe kaobiyo wabora ikuswa ikuchulu uhika mbulikuwo liyungisya lyanguzo awe potubede ngatulongesya asilongezi yonse zyakumuya kao muya usala inga wawita na munthu umwi akwamba mubobo mbwamba imwami wayakusena pomwe awuyo jitaji nthu yemwi amujirangirire kujitika mbubonya mulibobo mwabona mubobo mbwamba imwami jitaji nthu yemwi ikusena pomwe amujirangirire kujitika mulibobo ngatulongesya anthu omwe muzilongezyo zyonse zyakuchulu mumasena akuchulu amulangirire wenera mburi wakatusala sena twala musala na wakatusala wakatusala lili ibusiku obo mutwala musumina ibasalidwe wenera mburi wakatusala mulinguwe uzokumalengero anyika kulitwerede usalala ibatakwe buthongo kumbere lyakwe mu ikapungwe muli andisyo nderilileza nakatusala nderilileza nakamusala yebo nomujisi muya usalala nderili nakamusala kuswa kumalengero anyika winda ulukanzo ilwakwe wakamubwene kale akuziwa kuti muya womuyanda ili wakuthanaka malengelo anyika wakamusala akutuma Yesu kuti akabe mulungu wazili yanu womwitila kuliyanzano kulilwakwe kuliyandisyo oh ndalombosya nitwarejesi jindi jamamini chimashonto ambi andi karuthana sakana ulikonse jogere matariro 1:26 ndo kisumana na watatu jindile zana akapanga imuntu gatana panga muntu wakali itarwa kwe kuteti eo elo eo elo h era elohim ibariamba muji hebrayo sikulive damwini wonse alike unyina jintu jakaba nakuthana panguwe wakali sikulipeta konse wakaliko yonse umwi sikulipe damwini eo ela elohim jamba uje zyonse wanguzi zyonse singu zyonse umwisi kuli veda mwini. Oh, pere mumataliro tu, kindi naga panga mtu, wakati ndime, YAHUH, Yahua, Yehova, ino liagali kwa ambanzi, ndime umwisi kuli veda, uyo wakali nga jitu yu mwini kuswa, uli wangu, uwa mwana wangu, na, jaga indi, kashonto, naga nini, gana gangu, ulemu.
Why? He gave man. Jehovah means that he gave man.
Kambonzi, wakapa mtu. Jehovah jamba kuti wakapa mtu. Kupaka leza, gana nini. Kambu mutata, leza, eyo, wakapanga mtu. Kupaka leza, gana nini. Abobo, tajiri, siguli beda ilimbi. Ulapona amugashu wakwe.
Ela,
Ela, Ela, Elohim, lino, lino, ngu Jehova, Jehova, ikupandula kuti umwi oyo uligo, amugashu wakwe. Lino leza waka panga, imuntu ikuwa anguzu, anyika yonzi, wakajisi kwendelezi, yonyika wakari kwendelezi kwa muntu, sena oro ndukwaro. Hawa ikutina, obo, kwendeleza wakwe, wakari kalesa, kakari kwendelezi ya inyika. Wakali kukonja kwa amba, ilu jakali kunga, jababo, wakali kukonja kwa amba, jej, ilu jakali kunga, jababo.
There he is.
Oh, ngoyo mkawete, lesa, Jehova, umi oyo, wakapona alumi, mkuli veda mwini, pere gino, ulapona amugashu wakwe, wana wakwe banini, anto umi anguwe.
There you are.
Pao, komu vede. Inu amwale ejo, kiyo njila mulinchijo, iwa tatu masiku, hindi notu jisi jindi jindi, kwa siyazi yabu yo maminiti, alikumi au sanwe, ejo tuyo, daliwe ya uti, ninda siga, agasena gamwi awa, pere, tatu kwa siga, ogo, kotu namatikwa, kumu ya usalala, wajisho mezio, ya.
Now, when was we called to be servants?
Inu ndiriri, nitwaga itwa iwa wala ndabareza, ndiriri omani neveo, naga itwa kwa mula ndawareza. Oma, ejirandi kambia.
I'll tell you, let's get some scriptures.
Njomu ambira, katuweze magwaro amwe, janda kuti mweze Petro Mutanz, 120.
Get Revelation 17:8.
Peti, weza Yobu nusio 17:8. Eryo, njomu weza Yobu nusio 13. Lino, tuyanda, ikusu ilila awo. Yanda kusipaji indilesa, nagakuita iwa muna Kristo.
Oh, I love this. This man shall not live.
Oh, najianda eji, eji. Imuntu takapone ni kujinkwa jirike. Pere kuinda kutwi lyonse lizwa. Umulamu waleza. Ya, mwesu na viu. Wabweza Petro Mutanzi. 120. Eh, vala 119. 120. Amusuile kulijeji. Yeah. Eh, ere kubulo wabu yandisi wa Kristo. Mburi, waka berere. Gata wega mpenda. Gata wega imba. Walonchwa weni, naga answa, ikuswa kumalengelo anyika. Pere, naga iwurudwa, mosindi ezi, siyama manino, kamba ganu.
When was he foreordained?
Ndiri naga answa, nakutanaba malengelo anyika. Mwesu pet, kundibadira jibunuzio 17:8. Iji nyama ejo, nchua gabona, ejo yutago, alimwe, yoswa, mumulindi utagoli. Nakuhinka kulu nyonyogo. Ababo bakala ansi. Bayokambo. Abo bata jisi masina. Abo alembeti. Mupugu liyabumi. Kuswa kumalengelo anyiga. Jindi. Nibaga bo naji nyama ejo. Jagarigo. Halimu ijitago. Nekubabobo. Kujiri. Mbani bayo jengwa. Mbani bayo jengwa kumuntu. Oyo mugombi. Mburi saulo mbaga bedi. Oyo. Wagari mupyungi maningi. Agulondoga logo mane. Yo jenga. Vani. Ikutina, ikutina kula kwanzega. Ya, yeah. Yobu nusio 13:8. Andi jibari lendinyo. Ili bonse abo, ibakala ansi. Bayo, bonse abo bakala ansi. Bayo, mugomba. Kukuti, abo bata jisi, masina abo, alembedwe, mpugu yabumu. Iyaka belele, iyaka chaikwa, ikusuwa kumarengelo anyika. Ndelili mazina esu na agavi kwa mpugu Yabumi ya gaberele Kindi gaberele ni kakachai kwa kuso umalengelo anyika Jindileza na agali Jehova Eo, Ela, Elohim Umwe sigurwe da mweni Mubonya mbole Diamond yomwe impati inchabeli Kalimi ya agali kukonja ikuwa jintu jindi Pele, mugati ga Diamond Oyu ibube ibagwe Wagali wa mfutuli Mube obu Mugati yawe Wagali musiris. Waganyina yintu yagufutula. Alimu waganyina yintu yaguponya. Elibuwe bwagwe wagagupanga. Abobo mpao guswa maringelo anyiga. Didi na agasiba. Igutikutondezi kwa wagwe igupati omono. Igwaguti uyoba mfutuli. Iguti uyobora agubamga mumobili wabuntu. Agukara agatigesu. Alimu wagalisi. Igwinda umibunda yagwe tuyoponesegwa.
Slayed the lamb on his book before the foundation of the world and
Wagachaya gabere abugo yagwe guswa kumalengelo anyiga Agulemba isina yago mupugo eryo iguswa kumalengelo anyiga
Amen
Oh Listen to this Amuswirire kulejeji Uganzwa kulanga musule Ukosibagale Namba ibusabwa Ibusaba kulanga musule Ukosibagale Eryo uganzwa kulanga umasimpiro Mutalubi ejo, ikuti usawa kulanga musule awa. Bobo mbogo bete, ndagari nsoge, ndagazari wa mojevi, igaba mba mumilandu, igaba wala mwenyiga wamba ubeji, ikuti ya agati, igaba sisibi, kata bama, mwashu wangu, onse, basi sibi, ndagari nsoge, pere ponya buyo, ndagaba nsege ya witi, mbobo te, mboja gajitiga, ejo, ino nchinzi ejo, usawa, leza, Kusokumare ngelo anyiga, lasala kutinsoge ya gere de kuyoba insege ya witi. Lino ndirisi, ndiri insege ya witi. Kambo, ndagafutua, mbobo ti, mwejijita, ikulanga, umusule akubona iuti, wakajiganza, iga ingirogo, pinda, ukusiba igale, wakabona iuti, nagarijio umyanda, hobo wakabamba imulongo, wajiri, pinda, mumwana wakwe, weni, ikutegwa, pinda, mulingwe, ndigaswe, Igunsoge iguya gunsege ya witi. Lino, ino ndilali. Eno, ndagafutua. Ndendela mulusi ya lukulareza. Ino kukanzwa kulanga nzi. Umasimpilo. Boguli, mpayo nditola. Halimi, ino ndi nkaguli. Amen. Ejo, yaga kujata. Hao mpobede. Lino, atuvalevya mbele anini buyo. Ilio mpao, kuelela igujala jalino rogo. Wenda na mburi mbaga tusala mulinguwe uzokumarengelo anji ulitwele degu salala ya kutawega mpenda umbele ili yawe muru ya ndisyo mugutu uganzira bugana uganzira bugana bugabana uinda uli Jesu Kristo uli wagwe wenda lana uli watezia ikubotu waru ya ndo iwagwe
what did he do?
Inu wajitanzi, walo buinda, mwuzi wakale, yatu wenegale, mwuzi wakuti wakali mfutuli, siguli beda. Wakanyina vangelo, tagwe jintu, leza vyo, ela, Elohim, umui siguli beda mwini, unyina jintu pere walo alike. Pere mlingwe, wakali mfutuli, chenzi. Chayo futula, nina jintu, Yesu egedi, mwazi babobo, pao wagazi, iguti, obube, ibupati mulingwe, uyoto ndi ya jintu jimwe, ulale, ibusena, ejo, chayo gonja ufutula. Hoji ndi, imwaga jitaje ejo, binda, mwazi bagale, wagalanga ansi, nkabela, wagabona, mtu onse oyo, wagali yori zumina. Ino pao binda, mwazi tabobo. Wakati, ikufutula jejo, nilainike, ngego nja kujijita. Yoba, ya kusaruka ansi ilu wangu, akuba, mumbi, wabuntu, akuguli gajibi, ya mtu alingwe, akumu, fida. Ikutegwa, ndigabe oyo, ugombwa, kambo nguleza, mtu ugombwa. Hawa wakasaruka akuweza, aliru wakwe, ngeweje ndi naga jitabobo. Wakajita jejo, ikutegwa. Amufutule, domu yanda ufutulwa. Saa, mwabwana ejo, chepandrula, winda kukuzibagale, leza mpatika mpatila, oyu waga sisi ntuzionse, gabona gabereli. Eri wakataka bele kuswa kumalengelo anyi. Eri wakabikasi na liyako. Mpogo liyabumi. Eri wakabelele. Eri wakabona ruje ngorwa satani. Eri wakataka biojita. Mpogo wakabikasi na liyako. Eri wakamba kuti. Tikuwa na Kristo. Yoba mugombirogo. Mugotulogo. Mulomwa na mugotu. Ulibobo. Muntubobo musongo. Mutubobo mugombi. Uti wali biyoje nda mbabonya iba sali uti mwali wonzega kere tajikonzeli kambo masina abo agangwa iuzo malengelo anyika winda uusarwa wakabasala halimu winda uganzwa balisi ogo koba unka hao mpomo bebe lino nguni ugonja kudonega jejo mbombo wa paulo mwagamba Orondugwaro wa Paulo.
That's Paul's right.
Orumblembo wa Paulo.
That's what he taught
his church. Encheijo nchaga isi mbungano yagwe.
Positionally.
Imbungano mubusena.
Before the foundation of the
world. Uzoguma lengelo anyika.
When God gave the labor pain.
Majiso agwe aguzela.
Bringing forth.
Nagari kuzela.
Bringing forth
kumuzela.
You.
Mubusiba ejo chomu yojita.
He positionally
wakamubika mubusena. Mubiri wagwe mweni.
Amen.
Iguba muga inchu wa mganda. Iguba mwini. Wamugambaus, wamusinsini, wabobu, na wabobu, wakamubika mubusena. Paoji ndi nituwaka suwa mumanyika akari, aweke picha, winda kusala zikwa, alimi, babati zikwa, munyika jishomezi, kambo, jishomezio, yareza muya usalala. Iba Efeso 4:30, gati mutapenji muya usalala, wareza, winda kulinguo, mwagandu wakusigila, kubusuwa, Waru nungor wanu. Haleza. Muganza. Mbungano wakati. Yeri bantu bonse. Kuyaba mamilion. Times mamilion. Abo. Bayo enda. Jabu gombiro gong. Kabela bayo jengwa. Balikebu yo abo. Bataka jengwi. Bayo ba babo. Baga subugila munyika ya jishome. Kalogu swa kumalengelo anji. Baga jisi masina abo. Mupugu yabumi. Diaga berele. Halimi. Laga subugira munyika ya jishomevyo. Aguibo teruwa. Vantu banji balayo wakuti. Yori remega jenzu. Vantu banji balayo wakuti muya usala. Uyo babamba ikujitaji tujimui. To. Tuyagu usa nsoni kubantu. Vantu banji balayo wakuti. Bayorila. Habela bayanda iwago. Bayo babona. Yabalila. Na bama. Na simuko banyoko. Na simarelo wago. Uyo kubona. Ani wambile ujatuja mtu. Umui. Jidi jimui. Nakutana ujarwa. Wagali mtu. Wagali, ulegitwe Davida, elyo, jindi poge sigare, niyagali kumusanza, mwenyiga, yama filisiti, elyo, niyagala nduga, ugerwa, ubogesi, imusune wagaindi, wagali, ubagwera. Jindi Davida nagabona pogesi, elyo, garibora, wakasami deji govena, jinini, jisale, wakasusia anji, wakauma, matende agwe, kuruo, aguso tauga, onse, aguguira, aguso tauga, aguziana, aguso tauga, aguziana, elyo walo, Mwami wa Israel, ili mga intuwa kwe waka sondela anje ya mpulungido, mwubwa na gali le mega ajabu ye nzulogo, waka musa mpaura, ba, wele lukuchi wakati, eji yanga, amumula nje anje, njira, mwali le mega, kufisama tende agwe mchulu, mwuluwa, na usota waka kwaonsi, mwuli le mega, mwabu ya, ba, wele kuti wasondoga, ili obu siku jendi naga njira wakati, mwumati mwuli aya, ba, Wani sampuzi, ba, yebo mwami, mwami wangu, anza, ikujita bobu, ulilemega bobu ya. David wakati, junza njojita, igamotu winda jeji.
Hii,
mwenene wakati, sato zikuti, ndariku ziani na mwami. Wakaranduga, wakari mwenjiga ya jisho mezio, wakari swegere dwe, igulibanda iwawe wonsu, atombe ilianjiga. Wagari komene ilogo guzwa kuti bogesi yagari wora mumunzi wagwe win ere o ndamwambira bantu bamwe balayowa ikutambula muya usalala uyo wakuti inga bakanana mumyambo balayowa kuti mtu mwe uyo amba kuteti lino ngomwe uwa babalombana bamyambo balayowa kubora kumbungano ababatsigwa muzina ya Jesu Kristo kambo bawu Samsoni ngulingo o Moto mwala amba kuti ndelede, uyojo siyama tepo angu, kambo, nagagamba uga, baba tisigwa, musi maria Jesu Kristo, tegwa josi ape, ngiri mugu panga manji, mbambo bo, kuti, kupanga manji, elyo ni baibere, iuli na, tabayandi, ejo, kitu waga jita jilo, amalangiri lebo yo, ejo, kutu yo jita junza, keji ntu ya kujita, awana, kusumana na buyo, uyabu ya, kunyina mama nino, kulinche jo, kambo cha mwami, ngulesa, Mwezi ejo leza nchaga jitana, ezo waka langa ansi kuzwa kujulu, wakati Davida ulimuntu uyandwa umoya angu weni. Davida taga usansoni, wakali mulanda wa mwami, wakamu yanda mwami, alimi wakali komenero go, ikutangara kupati, waka indirira, ikusigila taga ea siyabulemu wabuntunsi. Nyo mwana, mwriembe amba, mkamba uga yangu, jifumogini, tulio wedega pati, ya kuti tuyanda saulu. Wakutu isya, kwenda Saulu uzwa useminari, imwi, ikutuwa mbila nzila, mbotu ede kujita, ibuko mbibwesu, anzila, mbotu ede kubujita. Ogo nkuruba zulu mdi wa Jordanu. Oruba zulu, muya usalala ulasololina. Utala uguno, ulezwide mutombe. Utala uguno, togwenda ba ejo, choba yeya. Utala uguno, ulifide, abumi kwa go, ulisisijwe, muni Kristo, winda muu. Akugwa angwa kumuya usalala. Tawenda ba. Uponena mukenani. Ulagwenge uli ya maila mabotu. Ulijirenge jipya muli Kristo Jesu. Uyagu njiga ya jishwa mezio. Ndaye ya keimbi kutala. Mwesu Corinz. Nyaga ili magumi otatwe ya inda. Jini jigo mbero eji. Gajitana yagwa. Pagali muswangano munini. Uwa mutente. Yukala awa mukona. Muswangano. Wangu mutanzi. Ndagari kugamba uga maga ni maboti ngaonya haya. Intu jijonya uhuwi wa Kristo utalangigi. Ubabatisio uwamenda musinari ya Jesu Kristo. Igushoma ichi yonse iwabwini. Ubabatisio uwamu ya usalala uponese kwa wabuleza. Inguzu zialeza mbubonya mbuli mbwezi kugamba uga lino. Hawe iwi indana inchi yomwe uzwa ulinguo. Leza waka ikununa kunji wanga ulindime kagobo mburi waka ikununa nisumana na kuyo uleta kagwe naga kusya uzwa ulijejo jagaliko walo usumana na kuyo uyabu yungizia ikunji ulingao nagai magusero oguya jindi bantu ibatandila nyanda yosanwe nibaga inhui ankomwe gaba imba ankomwe ya Jordan ya makuo ambula imagali Ndaima, akula nja iriso, ya kulombozia. Igunyika imbotu, haya, ukomana, ya ukenani, ogolugono iruangu, koruwede. Ndeliri, neo siga, unkomwe, eyo imbotu, igunseba, akulongeze kwa, walionse. Ndeliri, neo siga, akuba, muri ya tata, akuyogesia, kwa lionse. Jindi, diba katali ya kuimba, bobo, ndagali kutola mulombe, mumulonga, Iguyo mbabatizia, ugu ya musina ya mwami Jesu. Tagati, tato wabujulu, mulimbwe leta mulombe oyu, mulinduwe, uli ambile ya kwakwe. Mulombe buyo, iluangu, jisi zifoto, genji jo, umundi. Tagati, jindi, ndamu babatizia, amenda, mwami, uli ambile ya kwakwe, musina ya Jesu Kristo, mwana waleza. Omusu zia amu ya usalala. Eri utandila kujindi ejo, itujimwi njagaleta igambisi, iyo mpao, jagabora. Ya kusungulikila ansi, nyenyesi imwekesha ya kubujetu, ya gaima au. Hao waka imwi mumuni oyo, ngomugona au mponya ajifoto, ngoyo waka imwa. Waka unka gonsi, unyiga ulari utala mkanada, gonsi, bagati imumuni wa masasi abu gombe, walibonya atala ya mkutawusi wa musena wa baptisti kujindi. Naba batizia, imazwa mashonto aga inda, kindi mwi lamsa, na aga wola gulindi, alimita we nchaga zi ujatizia, jejo, kamera, wandile tila jifoto, ejo, mwesu, chajis angwe elini, sena ulijijisi jifoto ejo, sena ulijizibaibeli andwe, likede au, jidimu pugu yago, ya, chejo jifoto jajitondizio, ijaleza, jaji hebrayo, jaga indi jensibu, mbubonya buyo ejo, jaga ligo, mumasuba a jobu, baibeli, galitana limba. Leza mwe wakwe watatwe, utali tuleza, tutatwe, leza umwe mwe watatwe, tata mwana amwe usalala, nilimo watatwe omuleza mwabelegera, utali tuleza tutatwe, mwe watatwe, eriongoyo mwagabede, jindi oyo mwaharumi mlemu, mwilamsa, usanruzi wa baibe, yalamsa, jindi nagamba, yifuma ejo, jindi, nega mwambila iuti, lagati, lagati, ino chitondezio nzi ejo, wakati, ejo chitondezio jansiku, Yaleza, mwiji Hebrayo, leza, Eza omwe mubuwe botatwe. Ndagati, mulitata mwana omwe osala, wagaima, nagubika nkomegi yawe, ya kofi ansi, wagandilanga, jini, chomo wagaligo, leo, igati. Ulashoma obo, ndagati, amwe wangu onse, wagati usiku kwa inda, keyubi mumusu wanga nguwago, West Branham, nagabu nagutuwa ogo. Senaku kwene, mu Amerika, mwajisi jangu, wagati, haba ntugana Amerika, Tabarizi agwalo Bible. Jintujirike nchobazi nkabungwe igabu. Tabarizi agwalo ao pobayu. Igati. Tagwe jintu nchobazi. Wagati. Pereji indi nega ima oguya. Ibu siku kwa inda. Igati. Nagati. Lino. Mwesi jenu. Ndambabu yo. Jeji. Yabulemu. Aruya ndiso. Ajiribu obu. Wagati. Nagati. Oyo were deguba musinsimi. Pereji indi. Ndagabona kuti wa choma kuti tata. Mana amu ya usalala. Kiiba gali tuleza. Tutatwe. Wagati bube. Hao ndagaziba kuti. Uli musinsimi waliza. Na pe. Niyatagayu gununwa. Uli nduwe. Bobu ya. Wagati. Eyo nchitondezo. Girondo gete. Gati. Sena. Gati. Tori wabu mnina. Gati. Pepe mnene. Teri wabu mnina. Nishoma mulireza muguba leza singu zionse. Niyo bube. Wotatwe. Nimo. Yotatwe ibiyo. Omoleza. Omwe. Mwaga ponena. Wagati, ulongeze kwe moyo wago. Wagati, muzu wago mwi. Yotilabulo igwago atala anjiga. Kambo, gajejo. Pere, igati. Basis milionsi, gaga fida. Iga mboga. Ili unagati, ajwe bobo. Igutina, jivote ya mwami wangu. Iwu sanduzi, wa baibe, ya lamsa. Oh, mwaga simpelo go. Indi jionga e. Mwuri, mwaga mba gumbungano e. Mwuri Samuel, mwaga mba. Iga batana sala. Saul, gamutana gunka. Aguyo sangana, iga mungwe. Iga mwirino. Aguri anga omwini. Gonse, mumushobo umwi wabugombi. Kambo nzi, tolegeri mwia usalala. Ugusololera. Kambo zi, tobwe zileza, iwa msori wago, akumulegela, ugulongezia, akuluba kujatizi ya gabu ngwe igago. Ino siambi uti, utazuriri, ugabu ngwe garigo onse, igamungani, uzurirwa, uliga mwi, garigo onse, nkoyanda, eyo jiri gulinduwe. Pele ndi bambira mburi mugame, ulegela mwi osala, usolonele, mbana baibe, alimi eyo baibe, choyamba, wajita, wajijita, leza ugulongezia. Eo lino ndalindira waji ndi jilafu, ndalibu zia awa utina, uli umwi, walibianda igwola, umundando omipairo, ugomberwa, utina kobali, inga batambiga maanzabu. Omwebu yo, bobilo botatwe, ya, nyewonyonse, amubole, ponya atala awima awa, hao, igutina, mulayanda, waji ndi eji, elio, tulaba amupairo, ilo mpaotula, beyandi kuti mwinkepe, ndianda igujita jintuji mwenye mbi jamula, awa, ibu yo, batuta, batuta najara.
How many likes the study of the book?
Mbanga eba ndisya gwi ya ibogo ya Galatia. Oh, ndamba ba Efeso. Ulinogwa tatu masi. Tionjila mujina matizo. Ilion pao msono mutawela ifumu. Tionjila mugubika mbungano mubusena. Oh, iguti ambeni. Tionjila alijeyo. Mulibwa tatu mubola imasibu. Ulindinye nubantu bagoguno mujefu. Igubika mbongano mubusena ao mubazulirwa umi au umi. Owo mbaga tusalila iubabana. Leza waga tupa guwabana. Tulibana guguziangwa. Gupegwa agubikwa mubusena. Kuinda umuya usalala. Amulange bonse umuya umi bagali ba Ebrayo. Yindi ni bagala nduga mulonga. Pere Joshua waga abawura inyiga. Agupa umuya umi inyiga. Iyagwe wendelana kugwamba guwabanyina. Mugozi ya kwa. Ogomu ya usalala kuwa kamu ambira. Amalange Jacobo jindi na agali kufuka. Musisimi gaofkeji. Gagwela matende agwe. Mujulu mubulo. Igati. Amubole nyobo. Ndobana ba Jacobo. Elio. Njomu ambira ogo. Pomu yoba. Mubuzi wa mamani. Ulemu. Oh. Ndiriz inga. Ndaribonya wenzu. Ibantu inga. Ibaribonya wenzu. Pere o igutina mwalisi ibuyo ii. Iganza mweni. Igapia momoyo. Amuwole elio. Njomu ambira ogo. Komuyoba. Mubuzu wawa mamalino. Ili ndagonja uweza rugwaro. Ndurunya olo. Akuweza mapu. Yagogo bajuda. Koba kedesu. Akutondezia kulindinye. Iguti. Balimponya. Aga sena. Igeni. Agu chagobo. Kagamba kuti. Bayoba. Mubuzu wawa mamalino. Elio. Tibaga jita. Oya. Ebaga ligo. Aga sena ago. Usigira. Nibaga chogela kuzita. Iga ndaga nini. Iga jiroba. 1946. Ibu sigu obo. Angelo wa mwami. Naga yutuga. Ikulindime agwamba. zia mulimo oyu elu ndako nja kumutondeza ejo yindi nibaga jogela munyika mpya ndaga umamponya atusena au Jakobo haagamba kuti bano kede elu mpao balikede ogu ya sunu ma ma basi ajabu suba bomwe munsi eni ya munzi huko onse nyebo no bantu bandwa mulije sidwe na pe nimwa talihwi awo wima ibo yo ndiri munyogo ndije se kutumwa uzwa ulireza bakukombera bajiswa iwo talimbuli wangu muli mwejisi inguzu ya kuponya sejisi pere ndijisi inguzu ya mupairo muli mweyamba jifumo jino kavira taga jisi yetu jita inkwipo nini pere wakati ndirisi ejo eyo jita anguzu izyareza alinjio mwabona ndijisi vyo mupairo mweneni wakutulira ninyo amanza angu igubika alindi pere ndirisi ejo lushomo mulireza toli ojita waka jita gulibamwi yo jita gulindinywe amujishome lino mwuri momu tanta monsi anini yabu sena lino ndaribu zia iguamba jeji uberega logo ikutina inga selumba mwesu wangu kubora oguno akubana niga mafuta saa inga wajita ejo mwesu neve njolumba mungano ikuti mwotame mumupairo lino amu yeye mwiji ya inda chindi indaga jisidwe logo kumafuta ayo akasta aga indi nindaga pa kufumba jintu ikutina mtu mwina agabola ulindime akubika manza alindime ikuti nindakonja ikuba amuntu umwe ikubora kulindime ololesa ngwakalongeza akugwasya nindakachilumba kapati nyonse lino muli mbwambuli mbwekachita ika indi mulingwa ikuyanda kuti lino ndiyitekuyo buli mbwekalikuyanda munthu umwe kundichitira ika indi oleza wakaka kuti ndisole kuthepezya ntchito andilekele yonse na ndilikatede awo mphetekela awo mphetakonji kupusya itende yomwe iuswa kulirimbi andi inte khambo njoswana umwi aumwi wanu alubo pokuya munyika eyo ili muthalo umwiya paunyepo nomajembere amadhala vayabumana masusu alambwi alimika aloga akutunsauka mulithuka elyo lya julila imathu alyo manini kukulumbula mateo mauba akuloga mwababuyo muthubela embona mbombobo uyo alimu yintu uyo tomuyandila ikukhala anthu omwe kumweka khambo kapole mubwaleza abowa jindi sinkondo amukwempha lino akuthija ndabola ankhwiripo yaleza alushomo ajipheko eyoleza chaka ndipha ntheji chewamba ikuthekwa mukachungwisira ndakati ikuti nawa petro inga wanjilabuyo na abamwi babo muthambi bobo toerede kundikombera njirapyo mukati mbuli bobo akwamba mbuli kumwanakasi oyu bamba sena uli mujizi nini anini ndiweni zina lyako mujizi hot kwamba uli mujizi hot sena uli mushomi mujizi hot ulashoma uli mushomi pao yebo wabona uli jisinguzu uzilongezyo zyonse yalununuko pao inga ndamba mujizi hot zinthu zyonse ziyopakapothu akuyenda kuswa opo nakati inga ndakwira inga ndaungolola inga ndamba mwami yerede buyo kuba yerede buyo kuba elu ndakayeya bantu bayeya chinthu ejo chijonya ndindi ndabola kubakomera abobo nche chinthu samwabona ejo chewamba elu ndakayima zindi zinji akukweza bantu akwamba mujizi muyandisi uyolishomana uyolishoma mwami oleza balambe kulishoma wabajita kulishoma agaga mulali sumina linona eyo tayiri nchijo ndakainda kuli jejo ndakafwa kuli jejo ndamba buyo jeji mujizi hot ulimushomina mbwebede ya mujizi hot kuti na ulimushomi ulisikukona wazinthu zyonse ezyoleza njajisi elyo kubweza buyo janza yakwe mwabona ndashoma opo ndikwapa mujizi howali winda ukubika manza angu ali nguwe yesu takwe nakamba kuti mubakombere wakati amubike buyo manza alimbapo techicho pao waponesekwa ulakonze kwamba kuti zinthu zyonse ziyopakapotu mujizi wati pao ulakonze kunkha kumunzi akupakapotu leza akulongezye uli mujizi mujizi Hampton uli mushomi embona uli sikukona kuzinthu zyonse ezyo ndyakatula leza abendwe mujizi Hampton pounkha kumunzi akupakapotu lino jesu kristo uyokuponya uli mujizi slota oyongo ndondwe ngotukakombera kuchibadela uli mushomi pao mujizi slota sikukona uli zyonse ezyo nzotulomba mujensrota akube kuti utambule ejo cholomba akuba kabotu leza uyoje pa kulindwe mweso jeni ulashoma na kuti leza uyokupa ili akube kuti mwami leza akupe jeni mubonya ejo cholomba Ndile kuzi, ulimushomi, mujizi, ndile kuzi, uimulumi wago au, ngongwe, wega kumbela afoni, busbobu ya, ndajie ejo lionse, taga konja kunga kumuswangano wakutawusa, igabora kumuswangano, ili umami wakamuponya, kumutumina kumuswangano. Mungozo, jagwe minina mtu umiumbi, inonchintu jamuna Kristo, mwajibede, mujizi, awona, wakali mungozo jagwe minina awalo, Wakai minina tonse asebo. Wala shoma alimwe uje singuzu. Buzintu zionse ezioleza. Ziaga shomezia. Ndili mulanda wakwe. Ero winda. Wusina lia Jesu Kristo. Ndagupa ejo ncholomba. Bora. Mugwesu nayo. Leza kulongeje. Katikapo tukapati ulinduwe. Ulimushomi. Ndili simbomede. Ndashoma kuti leza. Yogupa. Zintu zionse nzolomba. Kambori mushomi. Ili mburi mulanda wawe, ulinduwe, wesu wangu, muzinari ya Jesu Kristo. Ndagupa aguyanda kwa moyo wago. Kwa unka, aguyoji tambula. Leza agulongezio. Mwajize bros, niliguzi, inasi munini oyo, wakajumba, suleri yangu, wakaliguzi. Uzuagu nseriru awa, munsiria, motelo, AJ. Twin J, na jintu jimwe, buli jejo, ya imini laba mwi, ilio ino, pianda nzi igwago, iguzwa ulitata wago, kuliru wago sunumasigu, pao sinkondo, wagagu haga, bindirira, utasigwa, idogo tela, pere, ndagutobela, ankwiripo, ilio musinari ya Jesu Kristo, na pimiga ibuta, wankwiripo, ngubwe elio, yega njira, Munsa, mujimu, yagu simpa. Yogu josha ulireza. Munganda yagwe. Tugulomba, binda musinari ya Jesu Kristo. Amen. Sena nduwe wishi, kwa mwarumi oyu, munene, sena ulimushomi. Iguwa vera kwa jiso, murubasu iruwago, anselero. Alimi murubasu, iguwago, warumwesi. Sena ulashuma kutileza uyojipa gulinduwe munene mulimulanda wagwe mwami eri janza antera ligajita mirimo miumu ya masigatu bola oguno kukuganje jintu jimwe jagujita wajipa uyanda wa moyo wagwe tata mlimwe gomba musinara Jesu ikutu uyojita amen utazumba uzi ogubo vera kwa jizo uyolega ikujisanseliru au Kabela uyo bagabotu. Teza kulongesi mwesu. Ulimushomi embona. Harimi uli. Ulisiku kwa nagusilongesi yo ejo. Yonse. Ndagurumba, tata, ndaleta o yumujizi wangu, mugasiraga mulimo, haka chikamba hakani. Halimu ndamujosezi ya kulindwe, iguzwa, ugujatwa, wasinkondo. Musinare Jesu Kristo, amen. Eunjenzila ibu yo, mboji oba. Igupandurwa kwa mapunga, omami. Muli mwana gasi o imukubusi mbwai mwi awa Nekuba mkusuga kwa mkubusi Nda mkombera Halimi upunga yorire de Yo kusigwa Halimi Naga timana Iwenda Bumi kwa webonse Ulitata wesu Imi inda pima muliro Wamupairo Konya alingwe Umami Konya ukama Upunga elio, natuma mupailo oyu, musinari ya Jesu Kristo. Akube kuti ume ipunga elio, akuliponya, musinari ya Jesu Kristo, ndalomba eji. Amen. Ule mwezi, ninchobe ni mtu wago, watanda munwa, kulindime, ule mshomi asikugona, usironge zio, zialeza, zio onse. Mwezi Gibbs, mwami indamule tagulinduwe, ankwilipo e nini, e njoga nipa, mbulimboga pa David ankwilipo, gulangirira mberele, siaba wisi, ele kuti na sinkondo, waganjirira mberele, kaga yowede. Wagawe mpankwilipo e nini, nagunkira ibalavu, chobe ni, mama segese, kabela waga josia mberele. Kwa yungu pairo walu chomo, wakandambira kuti, na ndio, jichaba ntu, igushoma agusinizia. Ya josia mujizi get, sunumasiku, ndamugwe mpaa igusu wa mmanza asinkondo, waloni mberele yago, ndamu josia ujimpati ya tata, muzinaria Jesu Kristo, amen. Mujizi roe, iwindira kufundira guabuloa, alimu ulimu chomi, embona, mujizi roe, sigugona, ujirongezi jonsi, pao, tataleza, ndapima mpairo, oyu, sunumasigu, mwuligu suwa, unkwi po, yaleza, uguindira kufundira guabulo, iwa mujizi roe, ili oge kuti, hindi jitovela, musisi njayo langa, ufundira guabulo, akalange, alingwe agwamba, mwuliga botulini, Yosiba ejo yaga jijita muzinaria Jesu Kristo ndajipa gulingwe amen. Amen. Ndalomboza nindariwa jisi batata awasunumasigo negonja utu la mpairo kambo igabo yonyalino njojita ulibago abaro ndahwisha. Tata wako julu, muntu oyo, waka ziabwa musankwa oyo, kuti mkwali anyiga kambo kangwe. Elio, mwana wakwe wini, uyanda kutibawisi ba jose kwe, ulale ogu ya mwenyiga ya jibi. Sibugogo. Omwami, ndatuma mpairo oyo arushomu, asana, agonsi, ogo, kwego nja igufusa. Igabwe aga neni, musinari ya mwami Jesu, na ulapita, alijabulos oi, wabika yintu, ejo, daga jachila gulale, yagube kuti jiswe, yagube kuti, abole gali gabotu, ujimpati, musinari ya Jesu, amen. Ujisibu ya ndisya, wagu utambula, yenda kubora munyiga obozichomezo yonse kozwebe ero lino mami oyimusankwa ulibyo mutala amulonga dakede gulbasu erombi ero jodano ulimo kufuta ero kunyina nzira yakuti alanduke ita ikuti ubambe nzira mbuli mboga jitila Joshua abaisraeli ero tata ndakulomba ulimulanda wako regela mwesu wesu muyandisi oleza, mbulegele ikunjila mnjiga ii, ya jishomezio, ya jishomezio. Ikutikulu wa zurumbi, mbuli mbwega toledwe, ikusiku mwini, akube kuti, ndigabe ajowe, ya kuyo mwe mpa, akumu bukati ya manza angu, mnjiga eyo imwe, ikuamba. Mwesu wangu mwiyandisi, wajipa mwami, akube kuti atambule jishomezio, ya leza, mwia usalala, amen. Thank you, Jesus.
O Lord,
omwami, uli oyo mwesu wangu, siluzi yalo. Eri chanza, yagali aluse, ulindime. Halimu yaga jita izintu, ulindime. Ezi yita kwebwa ambe. Ulashoma, halimu ujisiru shomu. Eri olino sinkondo usola kukwempa, oyu, mwenzuma wangu. Shuga, halimu uyeaguti, ula, ulagonja, kukwempa musankwa oyu. Ere, ndamutovela, ndabora. Iku josia uwago wini, mwami. Ikula pula pwe eri, alushomo, luto ndegeti. Musina ya Jesu Kristo, ndauma uwago wazi. Uwago mpa inyota, agusubasu. Mwesu wangu. Josia mberere, yago ini, ujimpati. Tata, musina ya Jesu, amen.
Bless him, Lord. Thank you.
Omwami mujizwe su ulizi kuti ogu nkunene akulema windilira kuliko bobo dokotela wamba kuti chintu kikuchaye haundi alimwi kunene akulema kuindilira ikuthola imwaka ikuswa kuyenderana kubukwapirisi wakukhalene yeri uyanda ikuponena lulemeko lulumbaizya iwaleza yeri kunyina dokotela kukonja kuchitajeji tata leza ndilipo yo mujanzali yako alimi mujizibeo wali kushomeka ilogo alimi wali siluse asikulanganya ikabotu muku soru ikupengana wakainda muku sokwa ikunji kusagene na muku olera sunu masiku mwami ndabola ikuswana sinkondo o ikutala ndapima akulula magonsu wekonja ikupima muzina lya Jesu Kristo ndafusa mwara warushomo ari sinkondo oyu omujesi akube kuti limumwaye akumuthanda kuswa kulinguwe khabela uyo ikonzeka kubose kwa majerero mabotu akutilipi amenda abateme winda muli Jesu Kristo amen Jehova mujesi beo utazumba usibuyo mujesi Spencer Ndaji tancho veni mujizi Ndashoma obo mujizi Spencer Amen Amen Leza wajipa kulingwe Amen Ndambwisha bana bako mbombo bo ee bama ee munene ndirejezi ee tonse tuli zibene kapotu amuje Spencer akuziba obo walo amugesu Jesse mbubaga kala mbuyo muyumu ere mbabo babora kunselero okuno kujikombero jindi ndakulandukira kulba sulumbi abanoenda wi muri bobu bayoba bakubusi oh mugesu Jesse ikutibu yo nda Ye polisi, kiyo mpaonyo bonyonsi, polisi obo, uyo, ulanduga kuneni, utala, wajogera lubo, umusimbi ulia mkubushi mubotu, kiyo mwesu ujesi, umusankwa mkubushi, lezo waka mshomezi. Lino langa, ndiandabu yo, ukupa injisyo nini, maningi, mkupa kuti, nduwe wa mamaninu au, nduwe anda ikupa, kambo, ngirizi, uimusankwa iwa kumunini, chari, uyanda kuti agomberwe, na, ndiandabu amba jintu jidomwe, Seno wakasola kubala murugwaro au baibere wali ya gamba je Paolo wakambila sirutwe wabasirinkondo muna Roma Samula kwanza kundi wakabotu Igambila muna Roma Jindi naga somo na chevali ya kwe Kuchari jaye utara mufilipo Jindi naga limu ntolongo Yerio muzunzumo wanyika Wakasunganya ntolongo kuwa Wakati shoma amwami Jesu Kristo Kabela yebo abenganda yako Mnyofutuwa Sena wakasola ikungwa jeju Yebo abenganda yako linolanga kutina ujiseru shomo lunji wafutuko uliku wako Sato kunji akwaro kuba arushomo lunji wabenganda yako Leza munzra imwi uyoje jita Eri mwami ndagombela mujizi Spencer amugwe Spencer Sunumasigu ikuti mwana onse alo abana ibabo bonse Yobago omuya munyiga imboto yabulemu alukomano Ogo utagabi ikujiswa na tagwe ikujemba tagwe busu na kutwepeziku alimi bonse obubumi uneni awo yo yabalira mukoje tigwa ikuyosya ogo gwakaindi akuwe kuti batambule eji akube bobo kubana bagwe bonse amulumi wagwe bonse bayandwa ibagwe na bonse abo bamuyanda na bonse abo mbayanda akuyoba anguwe muzina lya Jesu amen Leza kulongeze, nyega kukomena ili magumi alirusele haibili Mbulibu yo inyika, mboye kwa andana Mbuji Spencer, rilambi tidebu yo, mbunka uyolio gesia Ibu wabona, iba ama, ibika, ibu yorusho mwago moonya mwningwe Mbuji Spencer, eri uyo landuga, eri wakati, eri ujaga simpe, ibu yo mbuli mwei mwi bobo andwe sunumasiku moje Spencer kuinda kuluziyaro lwakwe njokubona a Jesse Mutala yamunyinza kulale walimukubosi kuwanseba imbotu nyonse munosuza kongorora mukwesi wangu njokubona ulibika kwakwe tata leza oyimusimbi ujisi ikuyabala iwanseba alimi misamu taiwonji umusiriga ulingwebyo ejo yisinkira ere namuborera sunumasiku ndabora ulindwe tata ndabora mukumulomba ulayirira iwuma ogo kwerede kweuma akube kuti upimiwe igabotu masusu aingene konya kusula lyakwe ikulibirika kwakwe tata lesa oyu musimbi wajisi uyabala kwanseba alimi misamu taiwonji umusiriga ulingwebyo ejo yisinkira ere ndamuborera sunumasiku ndabora kulingwe tata ndabora ukukulomba ukulayira uma ogo nkwelede kweuma akube kuti kupimikwe kabotu masusu aingene konya kusule ilyakwe akube kuti mupayiro oyu muzina lya Jesu Kristu ugaume kulibirika ogo akuzapaola mutibera Gujosia mberero ei, majerero aleza, amen. Jere debu yo, iguba, omuyandwa. Leza wa kujulu, gopa ejo, bana babi bari jisambo mwe, abo mbayanda ufuturwa. Wambwa bumboni, bwamu wesu dautun, bana bagwe basimbi babotu. Yanda bana bagwe bari jisambo mwe, tata. Abe ambabo, aba. Agaba swane munyiga eyo ogo ikutakwe ibusiku ukwabirirwa igabotu akumamerwa winda kubulowa kwa Jesu Kristo amen akube kuti ube abalo mwejizi mupayiro wangu ndakushoma unyina jintu yumu jikonja ujikwasya darabapa jintu jinini ejo jiribo nyambuli o jintu jimwe mbuli asetamin walo musamu uzimbulusya mbawitwa ejo ejo itandira kukujaya jiza paula ibulo ibwako logo belanga wabona chonda mazi jirimbuli mulafu oyo ugwe mpamberele akutija kusakana lino ino mkiripo eyo ijitanzi oma ulimulafu mupati uhuruma ujisika berele alimi ulandisya ikaberele wabo watija akaberele pere Davita wakakwesa mkiripo akumutobera wabona lino amulangirele wakajisima bwe osanwe L-O-U-S-E-Y-O-M-O mwini M-U-K-A-T-I Filipo yawe yagalimu janza eri J-E-S-U waro kudubura iwarufu jintu yimujere je ujitiga hatu tobere donda masu ejo tunumasugu winda umupayro oyu akube utileza ajipe ulinduwe uyanda kubabatizi kwa musina ndakurumba mujizi ikutari kutiebo njenzi rape uga mboga kuti lino ikutina ejo yagali mubaibere kamboga tata mwana amuya usalala ni ninda shoma ejo ninda kala nchobeni achijo mujizi inga seyanda ikuba uimpene uli onsi inga nayanda nchijo inga naselega ndi ndiyo jipeda igambo ejo yebo wabona erondere de ujamba nzirabu yo elio mbo liamba ikutari ikuba uimpene pere ikuba ushomega dino tata twabolela ibayandwa bagwe abo bajisi chonda mazwi alimi mpawa uyanda kuti babatizigwe musina ya mwami Jesu pambo ayo manjiriro oyo muryango ujukite konkuwa oko Joshua paga jula ikasira komwe ako kakuzapukira kuyamunyika yachishomezyo wakanyina masena obire na otatwe aka julwa wakalibyo bomwe Petro abuzo wa Pentecoste jindi mukanotanzi niyakatarisigwa ikajula ikasira kati amwempe umwi aumwi wanu akubabatizigwa musina lya Jesu Kristo kakwe ibaka impana ikuzwa ukasira ako kakonye aumwi wakalanduka munyika yachishomezyo pamwe ipapo pakali kusoleka kulandukira mutala kunserero kwini kuchizapukiroje mbi kapela paulo wamwambira unze wababatizigwa usoleka kulandukira kuli ili wakati anserero awo johani akalanga wakati johani wakali kutondeka ibuyo kujindi abusema ili mpawo jindi nibaga mwaje ejo baga baba tsigwa ndisabukiro yerete elyo bagaranduka akutambula moya usalala chikotu wajipa kumunjizi wesu abayandwa bagwe muzinali ya Jesu Kristo amen mugesele oh mugesu Ee. Ago gabaga indi. Ee, ndili komene. Leza kulongeze. Uli murwendo kuya kunyika achishomezyo. Njo ambajejo. Mbanga elbasola ibuyeya. Umulimo oyu. Gautana simbikizikwa. Ulindime. Eri mebo. Kezera insi. Marumi. Muzwa bomwe kunselelo kumulonga yehiba ndiyo ndakali kuja ta inswi zenene kabela munya usalala wakabola ali ndi wakali oyu marumi ugambo ni wa Jehova ngwakabede munyi na nkwali okuno abusana bomwe banks wood bari omuno abusana bomwe uli musumuka boma oyingu le elyo aba bantu Ibagali bagamboni ba Jehova. Ili wakati buzwa bomwe ndi nitwagali kuzera nsi kuzerero okuya oyimulombe nagamana ibusandura ndaga mwambira ikuti kwagali chintu chimwe mukumi kwagwe jejo jejo yakajitika nasionse kuti ati zianchicho oyo wakazwa undambira alimwe wakajikwisya mubumi kwagwe mbombobo ufumbwa mboya kapete jirirule menchoveni baoshi mebabo bagali ii babali sena tata nkwali okuna sunuma siku Ere, alimi walo, munga intu wagwe, obiro, bagaba batisigwa. Uye muna bumboni, muzi nari ya Jesu Kristo, oguno, mojiziwa. Ere mwarumi oyu, wagari kede, munsi yangu, muzi wabumwe. Banks, ino, uligole, zena nkoli oguno sunumasigu, usule mukona, ee, ereo, wagari guzeransui. Ere munga su mulombe wango, munini, wagajaide, nagaye ya iguti, wagajaide igana gagaze, mazwa masho onto, la utanaba. Oyogaze imutumbu waga indi waga jisi ijigama ya tuwana Elio waga gabweza Waga losya Ndaga yeya Ndagati imwami uyobu siyabumi Unini ibuzwa gabutana Sambobo na re Itakebe mumpangara Nini Elio ndagati Oyungumbobo wabumbu amba imwami Elio toga zara nsi kusikubo onse Aguta jatajintu Jifumoja katobela Wagari kuzara nsi Usule mumpangara nini Buga burukiru Ezio ninsi zishonto Eri mga suho leo, wakajisi, igasamu uga pati, kabela, wakarigela, urogiru, uguga mena, igalo uga pati, mkaga jisi, igusigila, jini, naga kwekwerela anze, igalo uga nini, nagaliko onse, unsi, igalo uga pati, mwidaya, urogiru, nini. Ero jindi naga somona, wakajita, mwerele zia zionze, ya mugati, iguzwa, zintu zionze, izi, uzwa, mkurogiru, nini, uga jata, ero, azu kwerele zia buyo, anze zionze. Kambo galobo igapati agaja tide unsi mwida byanswi mero yindi nagajita waifusira amenda elio yakabimba bimba buyo zindi zonena zosanwe elio yakari chijo kambo zyamugati amala karavuya yakari ulengerera anze yamromo wago elio yakaibuka onse ogya ikutandira jisera yawora yakaibuka ikujogera Musiteo, ili ndakari kede ogo, kezera nswi. Kabela mponya au, iboyo, muya usalala, wagabora gati. Amba, unswi eyo. Ndakati, ogaswi ganini, Jesu Kristo wakupabumi. Arubo, kabela ogaswi, iganini, kaka kede, kaka fiti. Amen, kaka salamu kukira, ikubasu wako, nakunka, ikunjira mumenda, jakupamba na buyo, mbolimbo kakari kukonzia. Imugasule, amugasudu, ibariko kaba kede. Mwesule wakati, mwesu pranamu, ejo jari kwa mbadibe, pambo, ndamba, waka nini, wakati, jindi, naga kwela, ya mwakati, iguzwa, ulingyo, wakai, soela, anze au, wakati, wabelesia inguzu, yago zionzi, omurombo na mwini, mwribobo, woi soela anze, wakati, jari kwa mbadibe, ili ndagati, pepe mwesule, ejo, teja linchijo, mwesu banks, mwesule oguya, wakati, bangai bantu mwenjika eyi. Bari zulu jongae ibanga bayanda kwima awo watu imbwe yonya lino ibwana nguzu zyaleza kazi seruga akujitaji ntu mulijejo mumaji amwe Blenda, inacho matonsi, magari mwambuli Petro, mwagajita, chibo tukuba, wano, atuya gezi lauzi otatwi, mwabona, mbombobo. Ino mwesule, ulinani gituwa muya usalala, ulino, wasia egepita, nipiga ya garigi, abu sofi wajiga, wasia ala musule, ino wihui anselero, yankomwe, ya Jordan, ulino, mutalabu yo ugulale, agwe utileza, agutole oguya. Le, leza singozo, che jirombo ijago, waloma simpe, walimoji moji osia, mwami, pere moyo wangu, wamutobela, nipailo Yesu, yaga uma nchobeni, koonya, igubotoga, igu yosia, utala, ajintu chijonya ejo, yaga mojisi, mojazwa, ulingwe, yapa ya urwa. Ero nino ya wenda kunselero ya Jordan kwa mutola kunyiga ya jishomezo mwami akumuna matiga agatiga bantu ikutekwa kubuzu wa wabulemu jindi noti osu wangana kutala andika ngwe kukwambatila ikuwa mapoko agwe ikukwira mkwesu wangu muyandisi ngelimosi mwete banks angwe mwami uyojitana tata abama abonse ibabo mwajizi mkwesu onse oyomupati akume kutito onse tukasu wangana kutala imwami alimi umi awumi wabo azuzi kwe muya usalala ndapaila musinaria Yesu amen uyo utambula mwesu leza kulongezi mwesu le ii mwesu uli muntu umi uli mkufa awita kwa musinzo mlafu ili njo pa usuangana umwesu neveo ujindi neri omuya
great and wonderful day in the Lord. God has done some wonderful things for us today. My expectations are fully met. Let us stand together to our feet. Remember the service then Wednesday night. Be praying much, all dissatisfied, uncertain hearts, be much in contact with God. The time is at hand.
Yes.
Now is the time. Today is the day of salvation. God bless each and every one of you visitors and people from distances. Our prayer is that God shall give you journeying mercy back to your places of abode. Nice to have had you with us. And pray for us as you go that the Lord will bless in this place too. Our Heavenly Father, as your servant has come tonight to do the office work of thy servant and prophet, standing in between the gap, making up the hedge, coming to us with the burning passion of thy servant as baptized with the Holy Ghost and given the office of prophet to speak to this generation. Help us today and tonight to receive the message that comes to us, Lord, the exhortation to be prepared. Bless each and every one that goes from the doors of this building tonight. May the sickness that's upon us that we know nothing about, may your blessed grace and power preserve and protect and heal us and keep us until that time when you're ready to transfer us to the other side. Bless all the discouraged and disappointed, the fearful, and those who are weak. God, we pray tonight for a special visitation, Holy Ghost benediction to rest upon each wayfarer, each pilgrim, each stranger in our gates, each one who goes out the door tonight. May that veil covering of blood from the cross of Calvary sufficiently cover and provide. Heal us when we're sick. Keep us by thy mighty power. Anoint us for service. Let us walk in love before thee all the days of our life. And we'll praise thee for this, for we ask it in Jesus Christ's name and for his sake. Amen. And God bless you. And we're happy to have had you. Shake hands with one another. Yeah.
on rebuke of us. Just day three, one, not first thing on the singles.
Nalba nchove ni umu ya umu wanu Tumani yitila Kadi Iye mwene ne Nalba nchove ni Abobo tatuma kwe Yaku shomo Walimu arumi uzwa mwisi Abobo Natuma mpairo Kwa mutobera Mwisi nari ya Jesu Kristo Walime te oge ya kwa hola Tawe kutunta kwa bulo Tawe kuyoya Tawe jintu Tawe kuyoya Tawe kutunta kwa bulo Ngamu ni mwaguyo Tawe jintu Meso apinda muga. Tuntugira mujigamba ugiro. Eji, keji tugida. Sa inga ndaba agusini la kwanu. Igutana ugu ya muvangeri, mugubuchi, mugamba usi. Utana wa mu Indiana, kari mugamba uga. Wawisuga mujigamba ugiro. Igutandila buyo, uola lia inda. Jindi, nari kugamba uga. Wawita kumbele, kufa mujigamba ugiro. Uvangere kuzisigwe, kagamba uga kutala awa mu Indiana. Imwembeli wapola ibu yo, akundita, wafa mponya ajindi. Nari kugamba uga kunsi, ya bunanige, wamuja. Wawita kumbele, meso wago ya pindamuga. Ujintanya, wamiu, wagwe, wamusia. Wamuga ibuti, ulefide, walirete, gafide, wawola. Eriyo jintu yimwi, jabambila, wichambungano. Awe sandime kuyogomba abawo ndatuma mu Cairo bagumu Josia musinaje mwa Jesu amusangane andime kuinda bulusoma utegwa utaga inki mbaga ni ini umu igaturusia bagumu Josia ndamurumba leza abandi nywe usigira andika mubone ibwa tatu masiru nyebo no bantu bazwa ku Georgia abonse mwende kabotu leza abandi nywe
Enjoy being with you and worshiping with you too.